Sinombulelo ngale ntsasa ngobukho benkosi uThixo oko bekuya kuqala iinkonzo zokuqala ngokusinika umyalezo okokuba sifanele siphulaphule sihlonele phambi kwakhe ngokuba unento afuna ukuyithetha kuthi. Qinisekile ukuba uya kukwenza oko akuthembisileyo, uhlala eligcina ilizwi lakhe. Kwaye ke sinombulelo ngokuhlanganisana kunye siphila kwaye kweli cala likanaphakade ngale ntsasa nokuba sibe nako ukuyinqula inkosi kwakhona nokuhlanganisana ndawonye kwaye sive kuyo. Ezo zizizathu zokuba sihlangane kungenxa yale njongo kanye. Ngoku ndifane notyobo zayo kumzalwane Neville ngokungalindelekanga namhlanje ngenxa yephupha elithile ebendinalo. Oko ndiyakholelwa kundi emaphupheni. Ndiyakholwa ukuba uThixo usebenza ngabantu ngamaphupha. Kwaye ndibe nephupha elingaqhelekanga kakhulu kubusuku obungaphambili okokuba ndandihamba ecaleni kwenduli induli ethile ndisiya kwindawo yokutyela apho ndandiza kuba nesidlo sam samalanga. Ndaye ndaqaphela ukuba njengoko ndandisondela kuloo ndawo babedlala umculo. I-orchestra yayidlala umculo ngeevayolini kwaye besonwabisa abantu ngelixa babesitya. Kwaye kwakukho into malunga nayo endingayithandiyo ke ndayidlula nje loo nto. Ndaze ndadibana nomntu onyuka induli. Ndaze ndajonga kwaye abantu abaninzi babenyuka induli beza kule ndawo yokutyela. Kodwa ndasuka ndemka kubo ndajika umva ngasekunene okanye ngasekhohlo kwaye ngandlela ithile ezantsi entlanjeni ndandiwubona umnquba ndeva ilizwi lomntu othile lisithi dibana nomzalwane uBranham kwindawo ethilethile yokuwela uyehla endulini phaya phezulu kwaye umxelele into enje nanje. Ndaze ndakhawuleza ukuyofika kule ndawo yokuwela kwaye xa umntu wayenyuka weza yayingumzalwane uNeville enxibe isuti yakhe yentsundu wakhangeleka kanye njengoko ekhangeleka ehleli phaya kusasanje. Kwaye wathi, "Mzalwane uBranham, ukuba uza kuba sesixekweni wathi iya kuba yinto elungileyo ukuba uhle ukuba umzalwane uHank bo ekuphela kwakhe endimaziyo umzalwane uHank ngumzalwane uHenry Carlson esimbiza ngokuba nguHank wathi unokucinga ukuba yinto engaqhelekanga ukuba awuzange undwendwe umnquba ngakumbi ukuba uza kuba kufutshane nedolophu okanye ngasesixekwe kangangeentsuku ezimbalwa. Ndavuka kwaye ngelo xesha ndaziva ndingaqhelekanga andizange ndifune ukuphazamisa ngelo xesha leveki ndade ndabuza umzalwane uNeville ukuba akanayo na into ekhethekileyo ngale ntsasa ukwenzela ibani. Ngoko wayenobubele njengamaxesha wonke wathi yehla uze ke sizile nje ndimtsalele umnxeba emva kwemini yayizolo ndaze ndangena ngale ntsasa ngokungalindelekanga nakubani kuthi. Ngoku ndiyakholwa ukuba iya kuba yinto elungileyo kuqala kum nje ukuba ndimicacisele izinto ezithile. Ndicingela ukuba ndingumntu ongaqhelekanga kakhulu kubantu abaninzi kwaye ndingongaqhelekanga kwisiqu sam kananjalo ukuba ndizama ukulandela ukhokhelo lomoya oyingcwele ngokusondeleyo kangangoko ndinokuba nawo kwaye oko usenza sibe ngabangaqhelekanga. Yabona, senza izinto thina esiye sihlala ngenene phantsi size sibuze simangaliswe ngamanye amaxesha kutheni ndenze into enje ndiyenze njani into enje. Kwaye kanye ngoko nangoko usenokucinga ukuba wenze kanye le nto ubungamele uyenze kodwa ukuba nje ubuya kuba nomonde kwaye ube nokholo kwaye uqiniseke ukuba uThixo ukukhokhele ukuba uyenze uya kufumanisa ukuba isebenza ngokuchanekileyo. Yabona, kwaye amaxesha amaninzi siyayifumana loo nto kwaye ndiyayazi ukuba ngoba uNeville uyifumene loo nto ngamaxesha amaninzi kwaye iinkokheli kunye nabantu bokomoya bayayiqonda loo nto. Ibe ilixesha elide ebomini bam ukuba ngeliphandle kusukela ndandiseyinkwenkwe andizange ndive ngokuvakalelwa yiyona nkokhelo yokuba ndifanele ndihlale eJeffersonville. Bekusoloko kuyinto enobunzima kum ukuba ndizame ukuhlala apha. Indawo yokuqala, imozulu ayivumelani nam kakubi. Enye into, kubonakala kukho ukudakumba komoya. Ukuba ubuyela emva uze ukhangele ndaweni ithile apha ukuba ayizange itshatyalaliswe ngexesha lempuphuma, kukho ileta ethetha ngaloo nto endandinayo xa ndaqala ukubizelwa kulungiselelo. Ndaqalisa ukumka kwaye umzalwane uGeorge D'Arc kunye nam kwaye umama kamzalwana uGraham Snelling, umzalwane uHawkins ophethe isikhululo sokutha ipetroli eNew Albany, kwaye abaninzi abantu bahlangana nam ngaphandle kwendawo encinane yokuhlanganela ukuthandaza ngapha. Kwaye batsho nokuthi ukuba bendiya kuhlala babeza kuncitsha abantwana babo etafileni ukwakha umngquba ukuze kungafuneki ukuba bathwalwe besuka kwenye indawo baye kwenye indawo. Xana ndakuva la mama mncinane enosana olubambelele ngesandla kunye nolunye engalweni esithi angavuma ukuncitsha abantwana bakhe etafileni ukuze bakhe indawo apho banokuhlala kwaye banqule kwaba yinto engaphezulu kakhulu kum ukuba ndimelane naye. Ke mna nomzalwane uGeorge sahlanganisana saze sagqiba kwelokuba siza kuhlala size sakhe umngquba. Kwaye xa umngquba wawusakhiwa wawuhlala ukhangeleka ngentsasa endawo unikezela ngayo umngquba, wafika umbono obhaliweyo kwaye ukwilitye lembobo phaya xana umoya ungcwele wathi kum, lona asingomngquba wakho. Yabona, ndaze ndabuza ukuba uphi na umngquba wam, waze wandihlalisa phantsi kwezibhakabhaka eziqaqambileyo zeluhlaza. Emva koko wathi, yenza umsebenzi womvangeli nanjalo njalo njengoko nisazi ibhaliwe nasezincwadini. Zonke ezo zinto zidibene kwaye ngenye imini xa ndandicheba iyadi phaya phezulu apho umzalwane uHood ahlala khona ngoku kwaye umama zala wam ehlala khona phaya ngelo xesha, ndahlala kwizitebhisi ezingasemva inyathelo elidala lekongriti. Endathi ndakhele umama zala le ndawo incinci kwaye wayengumgcini wenkonzo ngelo xesha eyikhathale. Waze nje ngokucacileyo ndingokuba nabani na wayenokuthetha, ilizwi lathetha nam lathi, andinakuze ndikusikelele, okoko uhlala apha kuya kufuneka uzahlule ebantwini bakho nakule ndawo. Ke mna kwandiqwenga nje ndaba ngamasunzi isithuba esingangeveki okanye ngaphezulu. Ngokuqhubekekayo ngalo lonke ixesha into ethile indilumkisile, hamba hamba yiya ngasentshona, qhubeka uye ngasentshona. Ewe, mna ihlala indikhathaza kwaye kubonakala ngathi lonke ixesha ngoku bendiyenze yacaca engqondweni yam ukuba kule veki bendibhabha ndisiya eTucson apho bendiza kuqesha khona indawo ndibe phaya ngobu busika ukubeka abantwana esikolweni kuqala ngoSeptemba. Bendinayo indawo, kwakukho nendawo endayinikwayo phaya, kodwa kukho into ethi kwaye ukuba ndihambile enye into endifuna ukuyithetha nje phambi kokuba sakhe le ndlu ilapha phezulu, indawo yokuhlala umfundisi apho ikhoyo ngoku. Andizange ndifune ukwakha phaya. Mama umfazi wam ebemdala wada walila ngayo wathi, andikwazi nje ukumshiya umama apha ndisazi ukuba mdala kwaye usenokungakhathalelwa. Ke ndakuqonda, o ndiyaqonda unina kwelowo kwaye ekuphela kukamama awakhe waba naye okanye uya kuba naye. Ke ndakuqonda, o ke ndathandaza enkosini ndathi, Nkosi, ekubeni ndingayithandi le ndawo ndathi, ndenze ndaneliseke, ndiya kuya naphi na apho ufuna ndiye khona, ukusuka naphi na, kodwa andifuni kuyenza buhlungu inkosikazi yam ukuba ndimsuse apha ndiye kwilizwe lasemzini apho angazi mntu, kwaye ke ndihamba lonke ixesha nakanjani na. Ndenze nje ndoneliseke ukuba lapha kunye naye. Kwaye ngoku xana unina ithatyathiwe kwaye undulukile waye kuqhaqhawulini, emva koko naku kusiza isidingo kwakhona. Ndiyabona ngoku ukuya phambili andazi ukuba mandenze ntoni. Kwaze kwathi ngenye imini xana le mfundiso baqala ngayo abazalwane apha ndema epulpitini ukugqibela kwam ukuba lapha ndanixelela ukuba andisayi kuba sedlelweni okoko oku ya kusenzeka. Ke abazalwane ngobubele bakulungisa konke oko, yonke ilungisiwe kwiiyure ezingamashumi amabini anesine yayisele iphelile. Ngoku oko kuvula idlelo kwakhona kum, andazi ukuba mandenze ntoni, andazi ukuba mandibheke ngaphi. Ndicele umbono enkosini, ndamcela yena ukuba ndixelele ukuba ndenze ntoni kodwa uvele andiyeke ndihlale. Ngo phezolo xa ndibakhupha bonke abantwana umfazi wam nabo bonke endlwini, ndazibophelela kwinkosi uThixo, ndaze ndathi kwinkosi uThixo, ukuba uya kundisikelela kwindlela endihamba ngayo ndiyakukhonza kodwa kuya kufuneka undibonise indawo emandiye kuyo nendlela yokuya ngayo nemandikwenze ke ndazinikezela enkosini kunye nobulungiselelo nako konke ndayinikela enkosini ndaze ndathi naphi na apho uvulayo nantoni na oyenzayo ndiyakuhamba ngaloo ndlela ude wena wenze indlela ndiza kuqhubeka nje ndinjalo ude wenze indlela kwaye ndamcela ukuba ayenze icace ukuze ndingakhohliswa ngoko kuba ndiyakholwa ngenene sisekunqumlezeni kweendlela kwento eza kwenzeka ndive iprofetwa ngale ntsasa apha ngumzalwane uNeville okanye eyinikeza apho ndiyazileyo ukuba ibisisiprofeto awayebhekiselela kuso ngoko ke ndithandazile ngani nonke kwaye ndidinga ukuba nonke nindithandazele ukuze umoya oyingcwele andikhokelele kanye apho ndimelwe kukuya khona into emandiyenze ukuze ndingenzi impazamo uyabona amaxesha amaninzi abantu bacinga ukuba isipho sesiprofeta ukuba uthixo utsho nje ndiza kukuthatha kanye apho ndikuhlalise ezantsi apho ngoku uya kanye ngapho kwaye akakuxeleli zonke ezo zinto ukuba wenzile ngoko luluphi ukholo oloyisayo obunalo uyabona wena uyakuvumela ukuba ume wedwa ngaphezu kwakhe nabani na ongomo uyabona nonke ningeza kum nibuze izinto ezithile kwaye akazange asilele okwangoku kodwa ukuninika impendulo injalo loo nto kodwa ndingabuza izinto kuye ukwenzela mna waye ngamaxesha amaninzi usuka nje andiyekele uyabona andiyeke ndiye phambili ndingene kuyo ndinezinto ngoku ekufuneka ndizisombulule ngokwam nezigqibo ekumele ndizenze kwaye le yeyona ibaluleke kangaka de ndingabi nako kanye ukuyenza ndide ndiqiniseke ukuba nguye lo uthetha nam kwaye akayi kundinika umbono uvele andiyeke ke ndihleli nje njengenkedam ngathi ngale ntsasa andazi ukuba mandibheke ngaphi ke yinikele kwinkosi ndaziva ngathi ngoko ekuphupheni okuya ndifanele ndibuyele apha emnqubeni kwaye ndincede umzalwane uNeville kude kubekho enye into eyenzekayo nje apha endleleni ngoko ndiya kuba khona ndimbuzile umzalwane uNeville kwimizuzu yembalo edlulileyo liqhuba njani ibandla uye wathi kakuhle kwaye ngoko ndivile ukuba nisenazo izipho ezizezomoya nezinto ezinjalo phakathi kwenu ezisebenzayo izipho zesiprofeto nokuthetha ngeelwimi nokutolikwa kweelwimi ebesisandula ukukuva kwimizuzwana embalwa edlulileyo kwaye ezo zinto ziyakha ebandleni kwaye kakhulu kodwa ndiye ndacinga mhlawumbi nokuhlwanje ndinokuthi ukuba umzalwane uNeville kuba umoya oyingcwele akasikhokeleli kwenye into eyahlukileyo ngokuhlwa nje ndingathanda ukuba nina nonke ngaphambi kokuba nihambe ngale ntsasa nibhale umbuzo niwubeke apha umbuzo othile engqondweni yenu kuze sibe nokufumanisa ukuba ibandla licinga ntoni na leyo yindlela abelusi abanokufumanisa ngayo nje oko kusezintliziyweni zabantu kwaye ngamnye kuni enombuzo bubhaleni niwubeke phezulu apha ukuba unaso isiqwengana sephepha ukuze uyifumane ngale ntsasa ngoko yibhale ngokuhlwanje kwangethuba ke ndingathanda ukuba nexesha elininzi kangako ndinokuba nako kuyo ukuba ndijonge kuyo kwaye ndiniphendule ngokwesibhalo ngoko ukuba inkosi ithandile ukuba kukuthanda kukathixo ndenze intetho apha kungekudala kwixesha elidlulileyo endingathanda ukuthetha nani ngamatywina asixhenxe okugqibela esityhileyo ngoku ukuba thina andikwazanga ukufikelela kuwo onke loo matywina kulo nyaka kuba ithatha kwisahluko sesithandathu sesityhileyo ukuya kutsho kwisahluko sesishumelinethoba ukuphumela kuloo matywina kodwa awuqala amathathu okanye amane awo anokuphendulwa ngobusuku ndiyacinga ityina ngalinye libubusuku ngoko ukuba siyaqonda yabona apho sima khona kanye kuloo ncwadi yesithileyo apho ibandla lathatyathelwa phezulu lasiwa ebuqhaqhawulini ize ke intsalela yayo isebenze ngamayuda hayi nebandla konke konke isebenza nesizwe samayuda ngoko ke simelwe kukuhla sisuka kuqhwilo lwebandla sithabathe siyabona apha ukuba kwenzeka ntoni na ngaloo matywina nexesha lebandla leentlanga ibandla ekubeni lingasekho kunye nohlanga lakwaIsrayeli yawa libuyise uIsrayeli kususela kwixesha athe wemkanalo ukuya kutsho kwixesha langoku kunye noMesiya ozayo xana baya kumamkela uMesiya ngoku niyayifumana ibandla lithatyathelwa phezulu uThixo wasebenza ngebandla kuqala izigaba zebandla sayithatha loo nto ngoko ibandla lithatyathelwa phezulu ebuqhaqhawulini emveni koko umoya wingcwele ubuyele emva ufumane uIsrayeli njengesizwe kwaye kuzisa ukuhla ukuza kuthi kutsho apha ngelixa isidlo sangokuhlwa somtshato siqhubeka kuze emva koko babuyiselwe kwakhona ekupheleni kwelo xesha ndiyakuyiphakamisa ibhodi yam ndize ndibe nako ukuyizoba kwaye ndiyifundise xana ixesha lifikile ngoko inkosi ibuya nomtshakazi kwaye uIsrayeli uyambona kwaye owu elinjani lona ixesha eliya kuba lilo ngoku ngaphambi kokuba sibe nokudibanisa ngokuchanekileyo oku kukho isifundo esikhulu esisiqhubekiso kubafundi ngezenkolo nabaninzi nabafundisi ukuhla kwisigaba sexesha nabantu bebandla likakristu nabo beza ukuza kuva oku oko iiveki ezingamashumi asixhenxe zikadaniyeli sinayo asinakuqhubela phambili kwisityhilelo side sibophe umtshakazi noIsrayeli kunye namashumi asixhenxe eeveki zikadaniyeli kwaye mhlawumbi ukuba uThixo uthe wathanda ukuze ukuba uthe wathetha nam kwixesha elizayo ukuthetha ngezinye zezi veki zingamashumi asixhenxe okanye hayi iiveki ezingamashumi asixhenxe kodwa amatywini asixhenxe okugqibela ukuze ngecawe elandelayo ndiyakuzama ukuthabatha iiveki ezingamashumi asixhenxe zikadaniyeli icawe ezayo inkosi ithandile kuze emva koko iya kuvula imihlaba ngoko ukuba uya kusikhokela siqale kwabanye ke siza kufumanisa ukususela ngoko kuya phambili umzalwane uNeville kunye nam siza kusebenza kunye kule nto nokwenza konke esinako ukuze kuxhamle abantu ngoku ukubuyela umva sihlandlo ngasinye sithandazele abagulayo sihlala sivuya ukwenza oko kwaye mhlawumbi ndiyakuyenza yonke inkonzo ukuba abantu bayagula ukubathandazela andisanqweneli kuba nako ukucalula yabona ngoku nantsi into eyenzekileyo ndizamile kwaye ndiyayazi ukuba ndenze izinto ezingalunganga kodwa ndizamile ukuphila ngokusondele ngokwaneleyo kuthixo lonke ixesha kuthixo yiloo ndlela le mibono ibiya kuza indlela ibiya kwenzeka ngayo nkqu nabantu baya kulahlekelwa zizinto baze banditsalele umnxeba bandicele ukuba ndiye kuthandaza enkosini ndibuze ukuba iphi na njengokuba uYese waphulukana neemeyile kwaye amakhwenkwe ehla aya kufuna umprofeti kwaye babaxelela apho iimeyile sele zagoduka khona nanjalo njalo oko kulungile ngokugqibeleleyo kodwa ifumana ukuninzi kuyo abaninzi kangako abantu hayi nje kwindawo efana le lihlabathi jikelele iyabona isuka nje ibe indigcine ndikrazukile kwaye ke ikugcina kanye emphethweni ngalo lonke ixesha yathi yafika kwindawo kwaye yiloo nto eyabangela ukuba abazalwana baqalise imfundiso yokuba ndandiyinkosi uYesu Kristu isenyameni kwaye siyazi ukuba loo nto ingalukrazula nje ulungiselelo lonke lube ziziqwenga izise ungcikivo phezu koKristu nayo yonke into yabona ke naso isizathu sokuba ndibangcangcazelise kakhulu ukuze ndiyiyekise kwangoko ndibazise ukuba oko kwakungekuko okukaThixo kwakuphuma kumtyholo yabona kwaye bangabantu abalungileyo kwaye yabonisa ukuba abo bantu bazelwe ngokutsha ngomoya kaThixo ngokuba xana bayibona inyaniso ngesibhalo babuyela kuThixo ngokuchanekileyo yabona ngokonangoko ke loo nto yayibonisa ukuba yayingusathana owayezama ukwenza into ethile ngabantu bonke babengabantu abanobuThixo abantu abangamaKristu kwaye yenza abaninzi babo bathi kum abane uBranham sinentembelo engakumbi kuwe ngoku kunokuba sasikhe saba nayo ngokuba uyabona intoni ngesipho wathe uThixo wandinika sona ndandinokwenza ntoni na ngaloo nto nokusiphosela isizwe ezinyaweni zam okanye abantu oko sikubiza ngokuba sisizwe akuyiyo icosmos apha phandle into engenaxabiso nanjalo njalo ndithetha amaKristu ikholwa lokwenyani olo lucwambu le sithetha ngesizwe sishumayela ngabantu abazelwe ngokutsha yiloo nto sithetha ngayo isizwe ayinguye wonke umntu olapha ngaphandle ubunyukunyuku kakhulu nobumdaka esibuphilayo ehlabathini oko nje luthuli lomhlaba olubuyela umva ithetha ngamaKristu azelwe ngokutsha abantu abangamaKristu ene ndilindele indoda ukuba ixhumele kum kwakhona amalunga nento ethile umntu othile uze kumntu ngekudala wathi kwa ingcamango kanye yokuba uKristu watshice emhlabeni ngamathe akhe aze enze ikeyiki kwaye ayiqabe emehlweni omntu wathi obunjani ubunyukunyuku ubumdaka obabububo ukuba yena atsice ngamathe wakhe aphuma emlonyeni wakhe indlela kwakungacocekanga ngayo ukutsica emhlabeni nokwenza amaqebengwana odaka nokubeka phezu kwamehlo omntu ndathi kodwa wabuya ebona yabona yiyo leyo kwaye kwaloo ndoda inye bavula inkampu yabanqunu phaya phezulu ngakwindawo yam uyazi iqula lokuqula kwaye laa ndoda inetikiti lokuba ngamnye kubantwana bayo ehle aye phaya aye kuqubha kwelo qula kwaye yena nenkosikazi yakhe bayaya nabo kwela qula ixolo bodade bam kodwa apho abo bafazi balapho bequbha khona malunga nekhulu labo okanye amabini yonke imihla abafazi bonke obabunyukunyuku nezinto abafazi namhlanje behlamba kuloo manzi obabunyukunyuku nokungcola emilonyeni yabo baze bakuginye bakutsice ufuna nje ukuba atsibele phezu kwam yabona bathi ukuba uKristu ebephila namhlanje ngebamenze abanjwe ngenxa yaloo nto engacocekanga malunga naphi nokuya qinisekile ukuba uyayibamba le nto ndiyithethayo bangena kanye kwela qula kwaye abaninzi babo banezifo igcushuwa ubhobhozo nayo yonke enye into kwaye apho kwaye ukuyitsica njengomlomo wakho nayo yonke into enjalo nokuhlamba apho ngaphakathi ngolo hlobo kwaye oko kucocekile kakade ke obethu ngalo mhla siphila kuwo mzalwana dade lixesha lokuza kwenkosi kwaye ibandla linethemba elinye kwaye elo ukuza kwenkosi kulungile andinako ukuzinqanda ezo zinto akukho mfuneko ibhayibhile ixele kwangaphambili ukuba ziya kuba lapha andikwazi ukuzinqanda kodwa ndifuna ukuba ilizwi lam lishicilelwe ezulwini ukuba ndandichasene nayo xa ixesha lomgwebo lifikile ndandichasene nayo ndisakholelwa ukuba le bhayibhile ililizwi likathixo ngoko akukho nto iyenye ehlabathini echasene nayo enokuze imise kodwa le bhayibhile apha le yinyaniso eli lilizwi likathixo ke ngoko makhe sitsale ezethu iiseyile size siankile okwethutya unxweme oluzolileyo lwezibuko lokuphumla iinqanawa kwaye singahamba ngesikhephe ngomso ndaweni ithile kodwa masiankile njengoku size simamele elizwini likabawo wethu wasezulwini njengoko ebeya kuthetha nathi ngelizwi lakhe siyathemba namhlanje kwaye ngokuhlwa nje ngoku lungisa nawuphi umbuzo omncinci onawo malunga nawo ngoku hayi into eza kuvisa kabuhlungu umntu ukuba wenza oko yiloo nto andiyikuwuphendula loo indawo yokuqala yabona kodwa wena into engenye yithi ke ngoku ukuba ndenza into ethile ngaba uthixo uthi masenze oko okanye uyazi imibuzo emincinci entliziyweni yakho okanye sinezipho ezibaleka kunye nathi zalwana uBrenham kwaye ngaba kufuneka sizisebenzise ngale ndlela okanye ngaleya ndlela okanye kufuneka senze ntoni into endinokuniphendulela yona emva esibhalweni uyabona bhala into encinci ndingavuya kwaye ukuba kukho nani ngoko ndiza kuthabatha isifundo sohlobo oluthile ndize ndishumayele kwini ngobu busuku inkosi ithandile le yicawe kwaye ndiye icawe epheleyo ndiqalise ukuya kumbane ukhobo ndaze ndeva le ntsimbi yecawe ephala ndavele ndinyuka ndisehla iyadini andikhange ndikwazi ukumelana nayo kwakuphelela ndinivile ke ndiye ndafanele ndehle ndize ke ngoko masithobe nje iintloko zethu ngoku size sithethe nomenzi wethu kwaye ngoko ngelizwi lomthandazo ngaba kukho umntu onesicelo esikhethekileyo phakamisa nje izandla zakho vele uthi ndi yazise nje thixo uyayazi into esentliziyweni yakho ngoku gcina isicelo sakho engqondweni yakho thixo ongoyena ungcwele wena owadala amazulu nomhlaba ngelizwi lomlomo wakho ngeengcinga zengqondo yakho siza kubukho bakho ngoyesu kristu inkosi yethu ukuza kukubulela ngako konke osenzele kona kwaye sinombulelo kakhulu kuwe nkosi ngale ntsasa ukwazi apho simi khona ukwazi indawo esikuyo ngale ntsasa nembali yexesha nekamva elizayo sisazi namhlanje ukuba ngobabalo lukaThixo ukuba siye sahlanjwa egazini leCalvary ukuba sizilungiselele sinokholo ezintliziyweni zethu ukuhlangana naye ukuba unokuza namhlanje kufuneka sithi ewe yiza Nkosi Yesu kwaye sibona isono sifumba kude kukhangeleke ngathi ihlabathi liyagqathazela phantsi kwefuthe lesono indlela ukusela nokungcakaza nokuzingcica ngotywala nobuze kwaye othixo ukungcola nobumdaka nodaka lwabantu kwaye indlela bona ukuba banokuqonda njenkosi ingaba abo bantu abanxiba ngolo hlobo kwezo mpahla zincinane zingenabuthixo baze baphumele phaya esitratweni ingaba bayaqonda ukuba abayonto ngaphandle kwezinambuzane nothuli ukuba mhlawumbi kwenye iveki izinambuzane ziyakube zisitya laa mzimba abawuzukisa kangako ingaba bayaqonda na ukuba umkhothululi uyakudla kwaye umphefumlo wabo uyakuba phaya kunaphakadeni ngaphandle kothixo ngaphandle kokristu ngaphandle kwethemba utshona kunxunguphalo olunzulu ukuba utshatyalaliswe kuphele ngokulula ekuzeni kwakhe oh thixo siphe amazwi okulumkisa ukuze sibe nokulumkisa wonke umphefumlo ngale ngozi oza kuyo yiba nathi namhlanje siphe amazwi obulumko njengoko usolomoni wakhe watsho kwintshumayeli ukuba siya kuba ngabakhi abalumkileyo ukuba siya kuba ngabelusi beli bandla kwaye siyathandaza Nkosi ukuba njengoko sifuna amazwi esinokuwatsho ukuba aya kuba imisebenzi yobugcisa enokuthi ibambe intliziyo eswele kakhulu apha ngale ntsasa asizanga sabuthana phantsi kolu phahla lushushu namhlanje nje ukuze sibonwe kodwa size apha ngenxa yokuba sikuthanda nangenxa yokuba sinqwenela ukuva kuwe usisithandwa sethu esisithandayo kwaye sinqwenela ukuva amazwi avela kuwe sinombulelo ngoko sele sikuvile kuya kuhlala ixesha elide nathi ngoku siphe isabelo siphathele sona namhlanje njengokuba silindele ngakumbi kuwe sikucela egameni likaYesu nangenxa yakhe amen ngoku kunjalo
and the thing that I will use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, my true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my deep love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will just return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sinombulelo ngezindumiso zisuka kumoya, ziyasixelela kwaye ziyasilumkisa ukuba sijonge amazwi okuba mhlawumbi umoya oyingcwele aza kuwathetha kuthi namhlanje. Kwaye asazi nje into asigcinele yona, kodwa siyazi ukuba kufanele ukuba kubekho into ethile aza kuyivelisa. Mhlawumbi umbuzo usengqondweni yakho ukuba yena uya kuwuphendula phaya. Unokuyithetha ngawo umyalezo ngale ntsasa, angayithetha ngokuhlwanje enkonzweni. Yena kwindawo ethile namhlanje uzama ukukhangeleka ngathi ulumkisa umntu othile ukuba awabambe amazwi. Ngoku ukutyhila kwilizwi elibhaliweyo, masiye ngaphaya kwincwadi ye-Exodus ukwenzela isifundo sesikolo secawe. Ngaba unayo inkonzo yobhaptizo? Hayi. Inkonzo yobhaptizo ngentsimbi yesithandathu ngale mva kwemini. Makhe siye kwisahluko se-17 se-Exodus kwaye siqale ngomqolo wesihlanu. Ndiyakholwa eyesihlanu neyesithandathu imiqolo yesahluko se-17 se-Exodus. Wathi uYehova kuMoses, gqithela phambi kwabantu uthabathe amadoda amakhulu akwaIsrayeli abe nawe nentonga yakho owabetha ngayo umlambo, yiphathe esandleni sakho uhambe. Ndiyabona ndiyakuma phambi kwakho phezu kweliwa eHorebhe, kwaye uya kulibetha iliwa, kwaye phaya kuphume amanzi kulo kuze basele abantu. Wenje njalo ke uMoses phambi kwamadoda amakhulu akwaIsrayeli. Ngoko ukuba ndingakubiza oku ngesicathulo esincinci sesikolo secawe, ndingathanda ukuthatha oku njengomxholo wesifundo sakusasanje. Amanzi asoloko ekhona asuka eliweni. Siyazi ukuba uIsrayeli ebesoloko engumzekelo wembali yebandla, kuba uIsrayeli babengabantu bakaThixo bada baphuma eYiputa, kwaye ke baba libandla likaThixo ngokuba bahlulwa kulo lonke ihlabathi. Kwaye xa sahluliwe kwihlabathi liphela, ngoko siba libandla. Kodwa okoko sibophelelekile nehlabathi liphela, ngoko asikho ebandleni. Ngoko ndiyathemba ukuba loo nto ingena nzulu ngene, iyayibamba indawo yayo. Yabona, asilo bandla side sahlulwe ehlabathini. Sizahlule siphume phakathi kwabantu abayinqama, singasebenzisani nabo kwaye singadlelani nabo ngezono zabo. Musani ukuzibophelela edyokhweni nabangakholwayo, kodwa zahluleni kwizinto zehlabathi. Kwaye xa uIsrayeli wayeseyiphutha babengabantu bakaThixo, ngoko xa babizelwa ngaphandle okanye baba nemfuduko baphuma, ngoko babizwa ngokuba libandla, kuba kwakungoko bazahlulayo kwihlabathi liphela. Kwaye kwaigama elithi ibandla lithetha ubizelwe ngaphandle, Exodus, phumani. Ngamnye wethu njengamaKristu uye waba nemfuduko ebomini bethu. Sasinexesha apho sabizelwa ngaphandle phakathi kwababilingane bethu, sabizwa sakhutshwa phakathi kwabantu esakhe sadlelana nabo, saze saba ngabantu abahlukileyo ukuhamba nabantu abahlukileyo abaziphatha ngendlela eyahlukileyo nabathetha ngendlela eyahlukileyo. Yayiyimfuduko ebomini bethu. umzekelo omhle kakhulu uIsrayeli awasinika wona xana uThixo wababizayo wabakhupha baba nemfuduko kwaye baphuma phakathi kwabantu bomhlaba kwaye baba sisizwe esahlukileyo kuThixo abantu abangaqhelekanga bahamba phantsi kwethunzi lesihlalo senceba baphila kwaye bahamba nakwintsika yomlilo enkulu waza uThixo wabakhupha eyiputha wabazisa kwilizwe awayelithembisile kwaye kule mfuduko banikwa inkokheli yokomoya inkokheli eyayinguMoses umprofeti omkhulu othanjisiweyo owayeyindoda ebalulekileyo wayeyindoda enobuThixo wazalwa wayeyindoda enobuThixo uThixo wambiza ekunini kwangaphambi kwelo xesha uThixo wammisela ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuba abe yinkokheli kweso sizukulwana ukuba azise le mfuduko ebantwini apha kwixesha elithile eladlulayo ndathetha nabantwana abancinane apha emnqubeni ndaba nentshumayelo encinane yabo ndabaxelela okanye ndanika umzekelo omncinane wendlela uyokebhede indlela awathandaza ngayo yena noAmram uyise kaMoses malunga nokwenza into emalunga nokuhlangula abantu waze uAmram wabona umbono kaThixo emi okanye ingelosi yalathe ngasemantla yaze yamxelela into eyayiyakwenzeka kwaye uMoses omncinane wazalwa kwaye zange bayoyika imithetho yokumkani nazigrogriso babesazi ukuba uThixo wayenesandla sakhe phezu koMoses kwaze oko kwayigqiba injalo loo nto akukhathaliseki nokuba utheni na ukumkani nokuba ihlabathi lezopolitiko lithini nokuba yintoni enye into ethethwayo babesazi ukuba uThixo wayenesandla sakhe kuMoses ke babengoyiki ukumkhulula kanye phakathi kweengwenye xa zonke zazityebe nje kubantwana abancinane bamahebhere apho babebondle khona phaya kwiingwenya kwaye nangoko uMoses wafakwa kanye kwityeya incinci waze wathunyelwa kanye phakathi kweengwenya kanye phakathi kwazo ngokuba babengoyiki nto babesazi ukuba uThixo wayenesandla sakhe kuMoses ke ngoku ukuba besinokwazi nje laa nto inye yokuba inkokeli yethu enkulu umoya oyingcwele uThixo umthumile yena kwaye uyinkokeli yethu kwaye akunamsebenzi nokuba lithini na ihlabathi kwaye bakuhleka kangakanani kwaye bahlekisa ngawe silandela inkokheli yethu uThixo wathumela umoya oyingcwele ukuba abe ngumkhokheli wethu yabona liseli lifutshane ixesha lize ihlabathi lingabi sandibona ukanti nina niyakundibona ngokuba ndiyakuba nani ndide ndibe kuni ude kube sekupheleni kwehlabathi ke inkokheli yethu enkulu inathi umoya oyingcwele ngoku kufuneka silandele le nkokheli kwaye senze kanye njengoko ithema senze kwaye le nkokheli ayisayi kusisusa endleleni iya kusigcina kanye kwindlela yesibhalo ngalo lonke ixesha kodwa ayisayi kuze iye kwicala elinye ngenxa yento ethile nakweli cala ukwenzela into ethile iya kuhlala kanye ngqo kwindlela yezibhalo kwaye uMoses wayenendlela awayeza kumthabatha uIsrayeli aze alandele ngoko kanye inqumla ulwandle olubomvu kanye ngaphesheya kweJordane ukuya kungena kanye kwilizwe ledinga kanye ukuphuma ukunqumla intlango yayingengoMoses owaphuma emgceni yayingengoThixo owaphuma emgceni yayingabantu abaphuma emgceni ababangela inkathazo ke makhe sicinge ngezi zinto ngoku xo uMoses njengenkokheli ethanjisiweyo ekugqibeleni xana wayebonisile ebantwini ngemiqondiso nezimanga eyayinokwenziwa nguThixo yedwa wayenza le miqondiso nezimanga phambi kwamadoda amakhulu akwaSrayeli naphambi kwamaSrayeli bade baneliseka ukuba lo Moses wayengothanjisiweyo owayeza kubakhupha kweli lizwe ukubasa kwela lizwe lihle ababethenjiswe lona ngoko bathi bakubona ezi zinto zinkulu uMoses awazenzayo egameni likaThixo bavuma ukumlandela kwaye wabakhupha wabakhokelela kulwandle olubomvu bawelela ngaphesheya babe kumhlaba womileyo nakuhambo lwasentlango nto leyo ethetha ixesha lovavanyo xa umntu esamkela uKristu njengomsindisi wakhe yonke into ngamava amnani kodwa ngaphambi kokuba le ndoda ingene kubhaptizo lomoya oyingcwele lo mntu kufuneka kuqala abe nenkqubo yokungcwaliswa umele abe nexesha lovavanyo ebomini bakhe nonke beninayo. Wayenelixesha lovavanyo wonke unyana ozayo kuThixo kuqala uyatywatyulwa ohlwaywe ohlwaye kwaye ukuba sinakulumela uqeqesho ngoko loo nto ibonisa ukuba singobantwana bakaThixo siyimigqakhwe kwaye singobantwana bakaThixo yatsho iBhayibhile. Kodwa ukuba sinokunyamezela isohlwayo sisazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo ngoko ke singoonyana neentombi zikaThixo aze yena sitywine ngomoya oyingcwele kude kube yimini yentlangulo yethu. Uyabona olo luqeqesho ubunzima into esidlula kuyo kwaye uIsrayeli njengomfuziselo wembali kwafuneka aluthabathe olu qeqesho ngoko xana babesezantsi eyiphutha kwaye uThixo wathumela uMoses kwaye wayolula intonga kwabakho iintakumba neentwala emhlabeni wayolulela elangeni laze latshona wayolulela phezu kwamanzi aze ajika abaligazi ngoba uIsrayeli wayengaphaya kwela kwakanani ngaphaya eGoshen enexesha nje lizukileyo ilanga lizange litshone azizange zababethe izibetho ngokuba babe nexesha nje lizukileyo kanye njengokuba wenzayo xa wawusindiswa kokuqala. Yonke into iintaka zazicula ngokwahlukileyo kwaye wonke umntu wayemnandi kwaye obethe yayintle kanjani yonke into xa wawusindiswa kokuqala kwaze kwafika ixesha lokulingwa ukukhalinyela ixesha lokungcwaliswa uzingcwalisa kwizinto zehlabathi siyibekile nxame imithwalo enokusirhawula ngokusisulu. Wena ndoda kuye kwafuneka uyeke ukutshaya kwakho uyeke ukusela kwakho yeka ukuya kwigumbi lepula amatheko akho amakhasi obusuku bonke zonke ezo zinto kwafuneka uzingcwalise kuzo ngokholo kwigazi likaYesu Kristu zingcwalise. Nina bafazi kwafuneka niziyeke zikhule iinwele zenu nizenze zibende iilokhwe zenu baye nenze ngokwahlukileyo kunokuba benjalo ixesha lokungcwalisa amaxesha amaninzi babevukela baze babuyele emva ke asingomntwana kaThixo lowo. Uyabona umntwana kaThixo ukhangela ngqo eCalvary kwaye uyazi ukuba oko kwenzelwa ukulungelwa kwakhe ke ngoko laa nkqubo yexesha kulapho ukuphambuka okukhulu kwenza khona kwaIsrayeli xa eli xesha lokuxinana okukhulu ngoko abantu baqalisa ukuwa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye emva koko kwincoko yabo sinqwenela ukuba besibuyele ezantsi eyiphutha umphefumlo wethu udimele sisonga sinkatshunkatshu ngamanye amazwi ukuba ndingayithatha ngokwembali ngoku yiloo nto abayithethayo ngoku kumhla wangoku kuyakuba qho ngolwezithathu ebusuku umhlangano womthandazo rhoqo ngecawe kusasa ndibuyele enkonzweni yintoni esiyivayo yinto enye umshumayelo uyaphakama shumayele iingoma ukuqhubeka ukubuyela emva. Uyabona ngoko uhamba nje njengomgca womsebenzi awungomnquli umnquli uyaphaya ukuya kunqula ukuzivakalisa phambi kothixo wakhe ukudumisa uthixo ngokulunga kwakhe kulo lonke ilizwi ubambelele kulo kanye njengomba wothando ukuba obuhamba nentombazana kuba uyazi ukuba ngumsebenzi kanye uhamba nenkwenkwe xana wawusemtsha umama ufuna ndihambe nalo mfo kodwa andikwazi nje ukumelana naye awufumani nto ekuzeni kwakhe ukukubona okanye ukuba yindlela ifanayo omalunga nentombazana kwinkwenkwe kanye inkwenkwe kwintombazana hamba naye uyakudika umama ufuna uhambe naye kuba luhlobo lentombazana luthandayo umama. Yabona iyakudika akukho mba wothando kodwa ukhathala ufuna ukucoca ufuni ukuya kumbona kwaye yi ngokuba yinto eyoyike kanye kwaye xa eza kukubona bethu unqwenela nje ukuba angakhawulezisa agoduke. Leyo yindlela ekwanye yiyo xa wena utheni eshumayela ixesha elide kangaka kuthekani ngazo zonke ezi zinto nayo yonke into. Yabona anikho luthandweni kodwa xa ubambelela ngenene kulo lonke ilizwi njengokuba umoya benilumkisile ngale ntsasa. Yabona ukubambelela kulo lonke ilizwi senokuba yile nto ebethetha ngayo kum ukubambelela bubomi obungunaphakade lonke ilizwi likaThixo kuluvuyo ukuya enkonzweni phantsi kwayo nayiphi na imeko nokuba kushushu kuyabanda akukhathali nokuba abantu bayaxambulisana bayambomboloza nantoni na abayenzayo kuseluvuyo ukuva ilizwi lenkosi ngoko useluthandweni ngoko noKristu. Yabona uyakuthanda ukuya enkonzweni. Ke sithandwa, nantsi intsasa eyangecawe kwakhona. Ndicinga ukuba kufuneka sihlambe abantwana kwaye sehlele phaya. Oh, kuyadika, yabona. Awukho seluthandweni. Kodwa ukuba useluthandweni ngokwenene, awukwazi ukulinda de kufike intsasa yangecawe. Kufuneka nje uye ezantsi apho kunye nabo. Kwaye sifumana, kwaye sihambe abantu bakaThixo. Abakudiki kutheni bangabazalwana nodade njengoko ndandidla ngokuthi ubangqindilili njengemolasi yezimba yentsasa ebandayo ayibaleki ihlala kunye uyasi ibambelela ngokuqinileyo ngoko leyo yintetho ekrwada kodwa izama ukunazisa oko ndibhekiselele kuko yabona ninamathelana kunye kwaye okukhona kuya kubana okukhona bencamathelana leyo yindlela kumele ukuba kube njalo nathi okona kubanda kana abahlobo basemhlabeni beshiya namathela ngakumbi kuye kwaye into esiyithandayo omnye komnye ayikuba singumntu othile kodwa nguKristu okomnye nakomnye esimthandayo uyabona nguThixo osebuntwini bethu esimthandayo ngoko siyakuthanda ukuba kunye sasidla ngokucula iculo elidala lisikelelekile iqhina elibophayo iintliziyo zethu kuthando lobuKristu ubudlelwane bengqondo ezalanayo ifana naleyo ingentla yabona ubudlelwane bengqondo ezizalanayo ifana leyo ingentla phambi kwetrone kabawo sithulula imithandazo yethu edakumbileyo uloyiko lwethu amathemba ethu iindongo zethu zinye iintuthuzelo zethu kunye namaxhala ethu yabona ewe mhlakazi xa omnye efumene intsikelelo sonke siyavuya ngayo xa omnye edakumbile siyadakumba kunye naye sifuna ukuba sonke ngoko yile ndlela esifanele sibe yiyo kwaye yile ndlela uIsrayeli wayefanele ukuba yiyo kodwa kuba ngumthwalo oh sesisonga singathungathu songa sendelosi ewe sikhathalele ntoni ngesisonga singathungathu imiphefumulo yethu iyayicekisa le nto kwaye yonke into ayilunganga kwaye le mana yakudala ehlala isiwa ebusuku kuba singathanda ukufumana ikonofile ngcono nelige ephuma eyiphuthu uyabona iintliziyo zabo zazingekalungeli uhambo kwaye xa indoda okanye umfazi eqala ukukhalaza ngokuya ecaweni bayadinwa kukuya ecaweni abakalulungeli uhambo injalo loo nto kukho into engalunganga ndaweni ithile oh xa umthanda uThixo kwaye ucinga ukuba uya ezulwini kwaye nonke nihamba kunye obunjani ubudlelwane olunjani uvuyo olungcwele ukwayama ngengalo yaphakade oh olunjani uxolo olusikelelekileyo nenkosi yami kufuphi kangaka ukwayama ngengalo yakhe engunaphakade yintoni siwacula loo maculo sabelana ngeengxaki zethu ezifanayo imithwalo yethu efanayo uyayithwala kwaye kusoloko kuqukuqelela ngomnye iinyembezi zovelwano xa sisahlukana senza sibe buhlungu ngaphakathi kodwa sisaya kube sihlangene entliziyweni kwaye sinethemba lokuhlangana kwakhona olandelayo umhlangano womthandazo ewe mhlekazi sisahlangene entliziyweni ngoku ulungiselela uhambo yabona ulungele ukuya kwilizwe ledinga amaxesha ovavanyo kukho umhlaba onobungozi intlama amaxesha ovavanyo uIsrayeli ngexesha lakhe lovavanyo wacambulisana kwaye wacambulisana nokucekisa isonka kwaye babefuna ukubuyela eyiphutha kwaye ke baqalisa ukukhalazela inkokheli yabo oh babesoyika ukuba uyabalahlekisa emva kokuba ezibonakalisile ukuba uyinkokheli kwaye uThixo wabonakalalisa ukuba wayeyinkokheli ewe mhlawumbi siye senza ngokubaxa kancinane kwaye mhlawumbi siye saphuma ecaleni konke ngonyawo olungalunganga okanye into elolo hlobo yabona babethetha ngokuchasene noThixo nangokuchasene noMoses uThixo nenkokheli yakhe ngoku xa sifika kwindawo sisithi andazi nokuba ilizwi lithetha oku okanye hayi kwaye andazi malunga nomoya ungcwele ndiyathandabuza kancinci ngako oko ndiyabazi abanye abangayiqondiyo ke hamba uye yiphuthu yabona kodwa ukuba ngokwenene uzimisele ukuhlala endleleni hlala kanye nale nkokheli umoya oyingcwele hlala kanye nelizwi kwaye ukuba uhlala nomoya uya kugcina elizwini injalo loo nto iyakuthabatha ikuhlise kanye ngomgca umendo welizwi kwaye musani ukuyoyika ayizukwenzakalisa nto iyakukunceda nje ukuba wonzakele iyakuphilisa wonke umenzakalo umoya oyingcwele uyakwenza ngoku sifumanisa ukuba ngale ndlela emva kokuba befike ngolu hlobo bafika kwindawo yasehorebhe kwaye HOREB ehorebhe ngoko siyafumanisa masilicazulule ela gama kulapho ke igama ihorebhe lithetha indawo eyomileyo okanye intlango kwaye xa siphuma ebudlelwaneni omnye nomnye ebandleni ngaphandle kobudlelwane nomoya oyingcwele isizisa kwindawo eyomileyo entlango akukho nto iphilayo yonke into inameva kuyo uyabona intlango intwana encinci yomthi wetolofiya kunye nela meva kuwo ubusazi ukuba yintoni leya ligqatyana elixabisekileyo elithambileyo elingakhange lifumane amanzi lizibophela qina de libe limeva kwaye xa ubona umntu onjalo mhlawumbi ngumphefumlo oxabisekileyo obunokuthi unkcenkceshelwe kakuhle ibiyakuba ligqabi elithambileyo okanye into ethile kodwa endaweni yoko iyaziqoshela ide ibe limeva ipetha yonke nje into uyazi ukufumana iimpazamo inye kuphela into efunekayo ngamanzi nje kuko konke ifuna nje imvuselelo okanye ukwaphuka ukuhlaziyeka ukuvela enkosini iyakucombulula isiqu sayo esincinci ukuba nje unokuyibeka emanzini kodwa kulapho abo bahlala kuloo ndawo kufuneka babandezeleke ngeemeko zaloo ndawo kwaye abo banqwenela ukuhlala kwela hlobo lesimo somoya apho yonke into ibethayo nje kwaye ixambula kunye nakuxambulisana nokuxhalaba ngolo hlobo ke uyakuphila nje phantsi kwaloo moya uphelele apho kodwa akuyomfuneko ukuba sihlale phaya ngoku le horebhe yaba yindawo apho uthixo watyhafiswayo ngabantu ngokuba babebhadule kule ndawo baze bangena kule meko kwaye wabazisa kanye ngakuyo ngokuba babengafuni ukuhamba endleleni baphuma kwindlela enkulu baphuma baya ngale ndlela isecaleni kwaye yabangela ukuba uthixo enze into eyoyikekayo yena yabangela uthixo ukuba enze uMoses athabathe intonga yomgwebo awayelugwebe ngayo uhlanga alibethe iliwa ukuba livelise amanzi ngoku kukho isifundo esihle apha ukuba nje sinokusifumana yabona kwaye ngenxa yokuba siphuma kwimeko entle kwaye sibotshelelwa lihlabathi nezinto ibangela uthixo athabathe imigwebo yehlabathi aze ambethe unyana wakhe ngayo eCalvary ukuze sihambe sikhululekile niyayibona le nto ndiyithethayo ngoku ukuze aba bantu basiwe emanzini emva kokuba befike ngaphaya lo mhlaba omileyo wenziwa iCalvary kwaye phaya uthixo wamcelela uMoses wathi thabatha intonga namadoda amakhulu uphume kwaye ndiya kuma phezu kweliwa phambi kwakho kwaye eli liwa lalinguKristu kwaye uMoses ngentonga awazisa ngayo umgwebo phezu kohlanga lakwaSirayeli wathabatha kwaloo ntonga waze wabetha imigwebo kathixo phezu kweliwa yabona wathabatha izono zabantu phezu kwale ntonga nto leyo ngewayebethe abantu endaweni yokubetha abantu wabetha iliwa laziliwa ngomsebenzi kathixo lezisa usindiso lazisa amanzi kubantu abatshabalalayo lazisa ubomi kubantu abafayo kwaye yiloo nto uthixo awayenzayo ngokuthabatha intonga yakhe yokugweba waze wadijela izono zam nezono zakho kule ntonga xa ebifanele ukusibetha kodwa yabetha uKristu ukuba kuphume kuye amanzi okuthetha ukuthi umoya oyingcwele waphuma kuye ukuze asinike ubomi ngoku sinobomi obungunaphakade ngoku elaliwa lalinguKristu ngoku sifuna ukuqaphela ndibone imizobo emininzi yobungqondi belaliwa ndibone omnye weyona ibalulekileyo kungekudala kwixesha elidlulileyo kwada kwaba lapho kwakukho ilitye elincinane elileli phezu kwenduli kwaye uMoses wayemelwe kukuba walibetha eli litye kwaye uSirayeli wayelapho ezantsi khona phaya kunye nekomiti yeti ukuzifumanela isiselo kokutsitsa kuncinci okwaphuma kweli litye ngoku olu luluvo nje lomntu othile. Kodwa xana eli liwa lavelisa amanzi alo kwakukho abantu abangaphezu kwezigidi ezibini ngaphandle kwenkomo, iinkamela nayo yonke enye into eyayisela kwiibhafu zamanzi asuka kulo. Yayingumsinga ophuphumayo apho. Leyo yindlela abazama ngayo ukwenza uKristu umoya oyingcwele namhlanje, kukufefa nje okuncinci yabona ngokwaneleyo nje ukwenza ukuba ukholwe ukuba ukho uThixo. Hayi, yintabalala yamanzi. Wathi uDavide, indebe yami yaphalala, kukuphuphuma nje komoya oyingcwele. Abantu bayahoyika, abanye abantu bathi ke ndiyoyika nje kancinci ukuba ndiyakwenza oko okanye okuya okanye ukuba kuyenzeka ndingene nzulu kakhulu. Ndingakubonisa umntu ohambe kancinci kakhulu kodwa ungaze ukhombe kulowa ungahambanga ngokwaneleyo. Yabona, ewe, malunga naphi nabo bangazange baye kude ngokwaneleyo. Ngoku siye saba nabantu abangene enyameni baza bemka ngonyawo olungalunganga kwaye ingenguye uThixo. Kodwa abantu bafumana ngenxa yobungokhelo obungalunganga nanjalo njalo babasusa kunyawo olungalunganga baze bangena ekubaxeni kwaye ngoko lonke ihlabathi umtyholi uyabakhomba. Jongokuya, jongokuya, ke mandime ngale ntsasa ndikhombe emva kula mashumi ezigidi ngokuphinda-phinda angazange aqalise nokuqalisa. Malunga naphi nabo? Yabona, jonga kwimeko yabo. Jonga umfo ofana no-Eichmann namhlanje nolona luphakamileyo bathi amaPentecost akanasimilo kwaye abahloniphekanga kwaye abafundanga njalo njalo ngolo hlobo. Jonga ku-Eichmann, omnye wawona amadoda afundileyo kakhulu ehlabathini kwaye wabulala izigidi ezintandathu zabantwana nabafazi namadoda, izigidi ezintandathu zemiphefumlo. Awufuni ukukhomba kumntu onjeya, kodwa umfo omncinci ongakwazi ukufunda kunzima abize mhlawumbi igama elithile leBhayibhile ngokungalunganga kwaye okanye mhlawumbi uthethe into okanye enze into ngokungalunganga okanye enze impazamo ethile. Amaphephandaba afuna ukuyibhala kuyo yonke indawo athi awafanelanga kuthenjwa. Ngoko ukuba oko akunakuthenjwa, kutheni ingabi imfundo izinto neengqondi abanazo namhlanje? Jonga kuAdolf Hitler, jonga kubuchopho behlabathi namhlanje, jonga kuzo. Intetho yakudala ithi isosi yemazi yerhanisi ikwaye yenkunzi yerhanisi. Into ekufuneka uyenzile kukukwazi ngomoya oyingcwele ukwahlula okulungileyo nokubi nokuthabatha okulungileyo nokubi. Ngoko sifumanisa ukuba le Calvary ababenayo kwaye amanzi obome ampompozela abantu. Ngoko abanye abantu banayo ezintliziyweni nasezingqondweni zabo ukuba onke amaSirayeli asela kwaye azithwala iinkamela abopha iintambo kumahashi awo nanjalo njalo, baze bathabatha abantwana babo bahamba baya kungena ndaweni ithile ingenye baze balishiya ilitye apho litshiza. Akulunganga oko. Elaliwa lalibalandela kwaye lamanzi abalandela. Ngoku kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi ndiyakholwa nomqolo weshumi elinanye ningayifumana ukuba elaliwa lalilandela uSirayeli naphi na apho baya khona kususela kuloo mini iliwa lahamba nabo namanzi abalandela. Onjani umfuziselo omhle kwaye ukubamba okuhle kunye ne-ankile yekholwa namhlanje elaziyo ukuba elaliwa elakha labethwa la manzi akhe aphuma eCalvary ahamba nathi naphi na apho sikhoyo. Oh bethu, asikokubuyela emva kwindawo ethile uze ke besinawo amanzi usuku oluphambi kwayizolo ngaphaya. Sinamanzi namhlanje kanye apho ngokuba elaliwa lalinguKristu kwaye uKristu ikwanguye izolo namhlanje nangonaphakade. Yabona, elaliwa lilandele uSirayeli, abazange balilandele iliwa, kodwa iliwa labalandela. Amen. USirayeli wahamba uhambo lwakhe, inye kuphela into ababenayo mabayenze, oko kukuthi gcina indlela ethe tye kanye ukuya ngqo kwilizwe ledinga. Laza ilitye namanzi zabalandela, iliwa libalandela. KwabaseKorinte bokuqala ikuxelela njalo isahluko seshumi. Konke kulungile. Elaliwa lalinguKristu. UThixo wathabatha imigwebo yabantu wayibeka phezu koKristu wambetha. Ingaba uqaphele, kwakukho imfanta eliweni ukusukela ngoko. Iliwa lalinemfanta kulo apho uMoses wabetha khona kwaye uKristu waba nemfanta xana wabethwayo. sihlatywe ngenxa yezikrekro zethu kwaye ngemivumo yakhe saphiliswa. Kobo bomi kuphuma amanzi obomi esonwabelayo kakhulu namhlanje. Ngoku, ukuze sifumane obu bomi, khumbula, ubomi bukaKristu buhleli nebandla. Hallelujah. Oh, ukuba sinokuankila iingcinga zethu phaya kwimizuzu elishumi elilandelayo. UKristu akalishiyi bandla. Ndiyakuba nani okoko kude kube sekupheleni kwehlabathi. Ngabantu abamshiyayo uKristu, hayi uKristu ebashiya abantu. Abantu bayalishiya ngokungakholwa kwabo. Bayamshiya uKristu, hayi uKristu ebashiya abantu. Usirayeli wawushiya umsinga, hayi umsinga owashiya Usirayeli. Yabona, kuba iBhayibhile ngokucacileyo itsho ukuthi iliwa namanzi alandela Usirayeli, abalandela naphi napho babesiya khona, laya nayo. Oh, ndingathanda ngale ntsasa ukuba besinexesha ukuthila ngaphaya kwisahluko sokuqala sikaYoshua, apho wathi naphi na apho iintende zenyawo zenu ziya kunyathela khona ndininikile. Naphi na apho sukuba usiya khona, uYehova uThixo wakho unawe, ungamoyiki namphi mntu. Yiba nesibindi, naphi na apho unyathela khona ndilapho kunye nawe, nokuba kuphi na Thixo ehamba noYoshua. Kwalo Thixo omnye uhamba nebandla lakhe ngale ntsasa, masisele kulo mthombo ngaphaya. Naphi na apho unyathela khona, kulapho uThixo uya kuba kanye nawe ukunkcenkceshela kwaye akunike ubomi. Ndiyakuhlala ndinawe kude kube sekupheliswini kwesigaba. UKristu ukwanguye izolo namhlanje nangona phakade, imithetho kaThixo. Ngoku uthi, ngoko mzalwane uBrenham, kutheni ukuze singazenzi izinto ngoko esimelwe kukuzenza? Kwenze kanjani ukuba izipho zethu nezinto ebandleni zingafiki kumbala wazo apho kufanele ukuba zibekho? Kwenze kanjani ukuba ibandla lethu lingaphakamisi liye kwindawo elifanele ukuba kuyo? Abantu ngexesha lovavanyo bayawa njengoko wenzayo Israyeli, bacinga ukuba uThixo ubashiyile. Kodwa khumbula, iliwa alizange limshiye Israyeli. Israyeli walishiya iliwa, walibala ukuba iliwa lalikunye nabo ngamaxesha onke. Lalilapho kanye, lahamba kunye nabo ukuya ekupheleni kwendlela, labalandela. Lalingekho ngaphandle kumgama wokuthetha, lalingekho ngaphandle kumgama wokuva, okanye lalingekho ngaphandle komgama wokubona. Kwanaye uKristu akanjalo kunye nebandla namhlanje, akakho ngaphandle komgama wokuthetha. Abanye benu baqeqile benze kungalunganga kwaye niphulukene nalo vuyo namanzi enu omile. Usekumgama wokuthetha nawe, uyakulandela. Uyayazi yonke intshukumo oyenzayo nayo yonke into oyenzayo. Ulangazelela ukuva umbizela yena embonisweni. Kwaye le ntshukumo inkulu yenkonzo kamoya namhlanje, uThixo ulindele ukubona nimbizela embonisweni. Awukho ngaphandle komgama wokuthetha naye. Nakubeni senze ububi sonile saze samnikela umva yena, kwaye senza izinto ebesingafanele ukuzenza. Ukanti unathi, uKristu wathi uyakuba nathi. IBhayibhile yathi amanzi alandela abantwana bakaIsrayeli bakuba benxaniwe, bayazi ukuba amanzi aye kufutshane. Ngoku ezi zinto zilawulwa yimithetho, yonke inkqubo kaThixo ibekwe ngemithetho. Ngoku siza kutha masime umzuzu, makhe sithathe ihlabathi liyajika qho kwiiyure ezingamashumi amabini anesine lenza inguqu epheleleyo igqibelele kangako okokuba asizange sikwazi ngayo yonke inzululwazi yethu ukwenza iwotshi igcine ixesha eligqibeleleyo. Qho ngaxesha lithile ethubeni, ezona wotshi zibalaseleyo abakhe bazenza ekuhambeni konyaka ziya kuzuza okanye ziphulukane nemizuzu emininzi. Kodwa ihlabathi alinakuze lisilele kuphela likumzuzwana kanye ngqo. Igqibelele kangangokuba iinzululwazi namhlanje izazi ngeenkwenkwezi zinokukuxelela kumashumi amabini eminyaka kusuka okanye kumashumi amahlanu eminyaka ukususela ngoku kanye ngokuchanekileyo ilanga nenyanga ziya kudlula enye kwenye. Xana lijika isangqa salo seyure ezingamashumi amabini anesine lize lijike ixesha lalo kwi-orbit kangangexesha elithile, aliphosi namntwana. Haleluya! Igqibelele ngokuba isebenza ngokomthetho kaThixo. Bayazi kanye xa lamsinga olwandle uya kuphumela ngaphandle nini na, ukuya kutsho nje kumzuzu, ngokuba bayalazi ixesha lokuhla kwenyanga, kwaye uThixo wenze yonke into ibekwe ngolungelelwano ngomthetho. Kwaye xa la nyanga isehla uyemka uhambe umsinga olwandle kunye nayo, xa naloo nyanga iphumayo nangu kusiza umsinga olwandle kunye nayo, kwaye bayazi okuchanekileyo ngokubeka ixesha xa nala nyanga iya kuhla nini na. Bangayibeka kwikhalenda ye-almanaki yeminyaka engaphambili, kwaye bakuxelele ukuya kumzuzu xa lamsinga olwandle uya kuqala ukwehla ngokuqinisekileyo, kuba leyo yindlela iphuma ngayo inyanga, kuba ibekwe ngokulungelelwano lomthetho kaThixo. Ndandimile ngenye imini ngakwichibi iMichigan, ndaze ndaya ngaphaya kwichibi iSuperior kwindlela yam eya eCanada, la manzi makhulu. Ndaze ndema phaya ndaze ndacinga zingaphi imayile ukunqumla kula manzi athe ngqo apha. Kwazemva kokuba ndiwele iMichi okanye ichibi iSuperior, bendingangena eMichigan phantsi amanzi alinganayo. Kwaye ukuya apho, kusuka kwichibi iSuperior ukuya kwichibi iMichigan, kusuka kwichibi iMichigan ukuya kwichibi iOntario, kanye nje neHuron, nawo onke amachibi ehlangene, zingaphi iibhiliyoni eziphindwe ngeebhiliyoni eziphindwe ngeebhiliyoni yayimiphanda engenakubalwa yamanzi acocekileyo ehleli kwelo chibi. Kwaye ngaphaya eNevada naseArizona, eNew Mexico, eMpuma California, kulele izigidi zehektare zomhlaba othileyo ibala elitshayo. Ukuchume kangangokuba loo manzi anokuthi afike kulaa mhlaba, esi sizwe singanako ukondla ihlabathi kungabikho namnye umntu olambileyo, kwaye sibe nentsalelo yokuphosa elwandle, injalo loo nto. Izigidi zehektare ebeziya kukhula iitoni ngokuphindwe ngezigidi nezitoni zeetapile neekhaphetshu kunye neembotyi kunye neelethasi kunye neeradishes kunye neeseleri kunye neenkonkomere ngokungaphezulu, umhlaba ubuya kuyikhulisa wona nje ulangazelela amanzi. Kwaye nanga amanzi apha phezulu, kwaye nanga umhlaba ezantsi apha, ngoku sinokuyibona kwaye siyayazi ukuba iya kuyenza, kuba sinokuwavavanya amanzi kwaye sibone ukuba matsha, kwaye sivavanye umhlaba kwaye sibone ukuba uchumile. Ngoku wonke umnqweno esinokuthi siwenze awusokuze owadibanise, kodwa kukho umthetho, kwaye lo mthetho ludonso lomhlaba. Ngoku ukuba besiya kusebenza ngodonso lomhlaba, besinokunkcenkceshela yonke indawana yalo mhlaba, sithatha amanzi emachibini size siwunkcenkceshele, kodwa bekuya kufuneka sisebenze ngokomthetho wodonso lomhlaba. Asinakuwanqwenela ukuba aye phaya, asinakuwakhwaza ukuba aye phaya, asinakuwangxolela ukuba aye phaya. Kufuneka sisebenze ngokwemithetho yodonso lomhlaba ukuze siwase phaya. UThixo ubeka yonke into emthethweni. Bendicinga, andazi noba ndakhe ndanixelela na oku okanye hayi, ndandisezantsi eKentucky ndizingela oonomatse kunye nomzalwane uWood malunga nonyaka odlulileyo, kwaye thina oonomatse abenqabile saze ke saya ngaphaya kwindlu yomfo ukuya kufumanisa ngokuzingela. Indoda yayinomhlaba weehektare eziliqela, yaye kulo mhlaba kwakukho amahlathi amaninzi, kodwa umzalwane uWood wandixelela ukuba indoda ayikholwa, yona ingongakholwayo. Ke wathi ubemazi ke yena okanye uyise ubemazi uyakuthi aye ngaphaya aze asibuzele ukuba singayifumana na imvume yokuya kuzingela. Saqhuba saya kwindawo yenene, kwaye yona nenye indoda, bobabini bekwiminyaka yabo yamashumi asixhenxe, babehleli phantsi komthi wamahapile. Waze umnumzana uWood waya kule ndoda waze wathi kuyo, ndingakwazi ukuzingela kancinci endaweni yakho? Yaze yathi, kulungile. Uthe, konke kulungile. Yathi, ungowuphi uWood? Ingaba uyinkwenkwe kaJim Wood? Wathi, ndinguye. Yathi, ke uJim omdala wayenyanisekile nanjalo njalo. Yathi, ungazingela naphi napho ufuna khona endaweni yam, ndinamangako amakhulu amaninzi eehektare apha, zincede. Yehla ngezo ndonga naphi na apho ufuna ukuya khona, uzenze nje ube sekhaya. Ngahlala emotweni kuba ndandicinga ukuba umshumayeli kunye nongakholwayo kubukho bukaThixo akuza kuhamba kakuhle kunye ukuba besiza kucela inceba kumntu ongakholwayo kubukho bukaThixo. Ke ngoko emva kwethuba umzane uwudwa wathi ke ngoku ndingaba kunye nomalusi wam ndicinga ukuba kuya kuba kuhle ukuba ahambe naye. Laye lajika ixhego eli ngenduku yalo laze lathi, "Wood, ufuna ukundixelela ukuba uthobe kakhulu ude kufuneke ube nomshumayeli kunye nawe naphi napho uya khona, kwaye ukuze ndacinge emva koko kungcono ndiphume emotweni." Ke ndehlika emotweni ndaze ndathetha nenene elidala imizuzu embalwa, kwaye wandazisa ngokukhawuleza ukuba wayengenamsebenzi kangako nabashumayeli, kuba wayecinga ukuba bathetha ngento abangazinto malunga nayo. Wathi, "Bancakama njengento abangazikwanto malunga nayo." Kulungile. Wathi, "Qala indoda ithetha nam, ndifuna iyazi ukuba ithetha ngantoni." Ngoku, leyo yingqiqo elungileyo. Wathi, "Ngoku, ukuba indoda ithetha nam, andifuni ukuba ithethe kwenye into ethile ngenye ukucingela angazikwanto malunga nayo. Ndifuna ithethe into ethile eyaziyo into ethetha malunga nayo." Ke, ndiyihloniphile loo nto. Ndakuhlonipha okuya kwelanene elidala. Ndaza ke ndathi, kakade, oko kukuthi wonke umntu unoluvo lwakhe." Yaze yathi, "Kwakukho umshumayeli oweza apha kweli lizwe iminyaka embalwa eyadlulayo, owaba nentlanganiso phaya e-Acton." Yaze yathi, "Loo mshumayeli ngobunye ubusuku ekubeni engumhambi elizweni, wathi kwi-inenekazi elalihleli phakathi kwabaphulaphula, 'Unetshefu epokothweni yakho, kwaye ungunkosikazi nje nanje, kwaye unodade ogulayo ngaphaya endulini apha, igama lakhe ngunje nanje, uyafa unomhlaza esiswini.' Yaze yathi, 'Thatha le tshefu uyibeke phezu kodade wenu, kwaye umxelele, itho inkosi akayikufa kodwa uya kuphila.' Yathi, 'Kwaloo mfazi wayengumhlobo wethu.' Yaze yathi, 'Sathathela lo mfazi le tshefu phezulu phaya okanye le ndoda umntu.' Okokuqala wathi, 'Lo mfazi inkosikazi yam kunye nam sasiphaya phezulu ngaloo ntsasa, saze sathabatha salinda kulo mfazi. Yaye wayembi kakhulu, oogqirha babemncamile kwakudala, wayembi kakhulu de kwafuneka simhambise ngeshiti, simphakamise simbeke epanini yebhedi, simbuyise, simphethule ngeshiti, wayembi kakhulu.' Yathi, 'Ngobunye ubusuku ngaphaya kweza ingxolo ngokungathi kukho umntu obhubhileyo. YayinguBen Law ngaphaya ephethela tshefu eyisa phaya. Ndiyakholwa ukuba ibinguye, andithi Ben. Yayingumzane uBen ngaphaya efumana laa tshefu kuba wathabatha umfazi wamsa ngaphaya.' Yaze yathi, 'Ngentsasa elandelayo wayesitya iipayi zama-apile eziqhotsiweyo.' Yaze yathi, 'Akenzi umsebenzi wakhe kuphela, kodwa wenza umsebenzi wommelwane, wayephile qete.' Yathi, 'Ngoko bendisoloko ndizibuza ukuba ndakhe ndambona la mshumayeli wayesazi uba wayethetha ngantoni.' Yathi, 'Ndingathanda ukuthetha naye.' Umzane uHood wajonga kum, aze ndajonga ngaphaya kuye. Ndimile apho ndimdaka, kwaye ndibilile kwaye ndimdaka, bendimisa intende emahlathini kunye negazi likanomatse phezu kwethu. Ndaze ke ndathi, 'Kulungile, ndathi, uthetha ukuba ungathetha nalaa mfo kwaye uya kuxelela ukuba uyenze njani laa nto.' Yathi, 'Ewe mhlekazi, yiloo nto ndiyithethayo.' Ndathi, 'Ke leyo yinto elungileyo. Bendisitya elinye lama-apile akhe abancinci abadala oonomeva babezenzela kuwo phaya, uyazi, ekwindla lonyaka ngo-Agasti. Ngoko ndandiphethe eli apile elincinane kwaye ndandityile kulo. Ndaze ndathi, 'Li apile elihle kakhulu eliya.' Ndathi, 'Unexesha elingakanani laa mthi ube uphaya?' Yathi, 'Ndatyala laa mthi phaya kumashumi amathathu okanye amashumi amane eminyaka eyadlulayo okanye into ethile eyenye.' Ewe mnumzana, ndithe, 'Ndingathanda nje ukukubuza umbuzo, ndathi, kanjani ehlabathini ndibona loo ma-apile ewile emthini, kwaye amagqabi awa ayavuthuluka, kwaye apha kuphela kusembindini kuAgasti?' Yaze ndathi, 'Asikhange sibe nayo nempepho epholileyo, sizange sibe neqabaka okanye nantoni na, ukanti loo magqabi ayawa kuloo mthi, kutheni kunjalo?' Yathi, 'Incindi ushile umthi.' Oh, ndathi, 'Yayaphi?' Yathi, 'Phantsi ezingcanjini.' Yaze ndathi, 'Ngoko ke izohlala ixesha elingakanani phaya ezantsi?' Yathi, 'Kude kube intlakohlaza.' Yaze ndathi, 'Emva koko iya kubuya inyuke ikuvelisele amagqabi amatsha omthunzi, ama-apile amatsha ukuba uwatye.' Yathi, 'Injalo loo nto, injalo ngqo.' Dadke, ufuna ukukubuza into mhlekazi. Uthetha ngababafo abangaziyo ukuba bathetha ngantoni. Dad, ungandicacisela ukuba bobuphi ubukrelekrele obenza ukuba lancingi iwushiye la mthi. Ukuba ebinokuhlala phaya ubusika bonke. Umthi ubuya kufa, buya kubulala umthi. Intsobi yobomi ikuloo ncindi. Yase dad, bekuya kubulala umthi. Yintoni ubukrelekrele obenza ukuba incindi iphume kuloo mthi. Ihle iye ezincanjini ize ihlale kude kube senhlakohlaza kuze emva koko ibuye kwakhona kwaye ize namanye ama-apile amaninzi that beka amanzi kwi-emele kwaye uyibeke epalini kwaye ubone ukuba ngo-Augusti iyakuhla iye kutshona emazantsi esithuba kwaye ibuye phezulu ngexesha lasentlakohlaza yabona that kukho umthetho othile kukho umthetho wendalo obunye ubukrelekrele bubeka ngolungelelwano lo mthetho asikukuphela oko kodwa obu bukrelekrele bunye kufuneka benze la mthetho usebenze loo nto eyisezantsi encanjini yomthi ize ibuye yathi andizange ndiyicinge loo nto yathi ukuba ungaze ufumane ubukrelekrele obenza ukuba la ncindi isuke kula masebe omthi ezantsi ezincanjini ize ibuye bubukrelekrele obukwabunye obandixelelayo phaya ngoba busuku hamba beka la tshefu kumfazi yathi kwaye ungulaa mshumayeli yathi ewe mhlekazi injalo loo nto kunyaka opheleleyo bendingaphaya undulukile kwaye xa umhlolokazi wakhe wayehleli everandeni echuba ama-apile kwakuloo mthi njalwana okokuqala babeza kusixhotha babengasazi ukuba singoobani ndaye ndaya ndamxelela malunga nayo okokuba sasinayo imvume evela kuye kwaye samxelela malunga nayo wathi wenza uvumo olupheleleyo lukaKristu ngaphambi kokuba afe uyabona wenza ntoni laa mthi bubuphi ubukrelekrele obuhlisela oku ya ezantsi ngumthetho ngumthetho obekwe nguThixo ngolungelelwano kwaye lo mthetho ngumthetho kaThixo oya kukhathalela umba amen uyazi andikhathali nokuba ukhala kangakanani na kwaye uthi ngoku ayizukwenzeka ilanga lisayi kuphinda likhanye kweli hlobo liyakukhanya nakanjani na uza kutsho kangakanani na a andizukuvumela ubusuku bufike buya kuza nakanjani na kuba le nto siphila kuyo kuthiwa lihlabathi ilawulwa ngumthetho kaThixo ngoku bazalwane noodade ndifuna ukunibuza into ethile ngoko ukuba sizelwe ngokutsha ngomoya kaThixo uThixo akanamalungu amancinane abuthathaka namakhulu awomeleleyo unguThixo ngokupheleleyo kwaye ukuba unobuThixo kuwe ngokwaneleyo ide ibe sisithunzi nje lawo ngamandla aneleyo okwenza umhlaba omtsha lawo ngamandla aneleyo okwenza inyanga entsha kunye nenkqubo entsha nguThixo kwaye yomelele kwaye ngoku lonke ikholwa ngaphakathi apha linobomi obungunaphakade oko kukuthi umoya kaThixo kuwe amandla aneleyo ayakuvusa abafileyo ayakuphilisa abagulayo ayakubeka izijikelezi kwiimeko kodwa wena ilawulwa ngumthetho laa moya ukuwe ningoonyana neentombi zikaThixo laa moya mnye unawo kuwe iya kukuphakamisa ngomhla wovuko uyesu xana wayelapha emhlabeni xana wafayo umphefumlo wakhe wehlela esihogwini kwaye washumayela komoya abasentolongweni imiphefumlo esentolongweni engazange iguquke ekunyamezeleni kwemihla kanowa umzimba wakhe wangena engcwabeni kodwa ngaphambi kokuba afe wanikela umoya wakhe ezandleni zikaThixo umoya wakhe waya kuThixo umphefumlo wakhe waya esihogwini nomzimba wakhe waya engcwabeni kwaye uyesu wavalelwa ngaphandle eluvukweni de isibhalo sibe nokuzaliseka wayengenako ukubuya kuba kwakufuneka ahlale engcwabeni iimini ezintathu nobusuku bazo kodwa sakuba sizalisekile sonke isibhalo lo mqobo wasuswa umoya wakhe wehlela emphefumlweni wakhe umphefumlo wakhe emzimbeni wakhe waze wabuya wavuka kwaye xana sisifa imiphefumlo yethu iyakuya phantsi kwesibingelelo sikaThixo apho bendinenyweba yokubona kwiintsasa ezimbalwa ezidlulileyo njengoko ndisazi embonweni apho ibhayibhile ithetha ngayo umoya wethu uyakuya kuThixo unikayo kwaye imizimba yethu iyakubuyela eluthuleni lomhlaba kodwa ngenye imini xa na isibhalo sizalisekile umoya wethu uyakukhululwa kuThixo uyakuthabatha umphefumo nomphefumo lemzimbeni kwaye amandla ayakusiphakamisa angaphakathi kothi kanye ngoku ngoku sikwiindawo zasemazulwini ngoku sisemandleni ovuko ukuba bekungekho mthetho kuloo nto oonyana neentombi zikathixo bebeya kuzidalela ihlabathi apha phandle kwaye baye kuphila ubomi babucala kulo unamandla kuwe wokuyenza ukuba unesithunzi samandla kathixo kuwe unamandla wokuyenza uthixo unamandla onke yabona ukuba ndithetha ukuthini amandla akuwe ayakwenza ungathetha ihlabathi libekho kwaye uhambe uyokuphila kulo halleluya nantsoko oko yiloo nto amandla asebandleni ngoku kodwa alawula ngumthetho kwaye lo mthetho asikuko ugcina imfumba yemithetho ngumthetho wokholo uyesu wathi zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo kwaye uba unokukholwa yiyo nantoni na uthixo ayakuwukhokelela ekuyikholelweni umphefumlo wakho yeyakho indawo yonke intende yonyawo lwakho enokubekwa kuyo ngokholo uthixo kunika yona amen yeyakho unayo ukuba ungasifumana isitshixo kulo mthetho wokholo esikuvulela yona uyabona ukuba ndithetha ukuthini loo mandla alawulwa ukuba ungunyana kathixo uyintombi kathixo loo nto ayikushiyi ikunye nawe ngalo lonke ixesha kodwa ukholo lwakho luyemka kuyo kodwa isekhona halleluya xa usindisiwe uthixo kunika ukholo lokuba uvuke kubumdaka bomhlaba ukholo lwakho luyazoyisa izinto zehlabathi luyintoni ukholo lwakho ukholo lwakho kweso senzo wathi uthixo wasenza kuwe ukukwenza unyana kathixo uyabuyeka ubuxoki bakho uyabuyeka ubusela bakho uyakuyeka ukusela kwakho ngokuba ukholo lwakho lukuphakamisa ngaphezu kwayo amen ukuba kuyenzi awunalo naluphi na ukholo kwaye ngokholo nisindisiwe kwaye noko ngobabalo kangangoko ukholo lwakho luya kukhululwa akangako amandla onokuba nawo ngokuba kuwe kuhleli amandla okwenza amazulu nomhlaba uthixo uhleli kuni kwaye ningoonyana neentombi zikathixo amen nantsoke kodwa lukholo lwakho uyesu wathi ngokokholo lwakho makwenzeke kuwe ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka inene ndithi kuni ukuba nithe kule ntaba funquka kwaye ungathandabuzi kodwa kholwa ukuba oko ukuthethileyo ngoko sifanele ukuba ngabantu abanjani na benokholwa kulo kristu mkhulu uphilayo kuthi eli liwa libethiweyo elingazange lilishiye ibandla yinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade ubukho buhlala buhleli bomthombo omkhulu ompompozayo wosindiso namandla athi aphuma esuka eCalvary angena ebandleni ubukho buhlala buhleli bothixo ophilileyo elikhulu eliqukuqelayo elibethiweyo iliwa elihamba nathi kuhambo lwethu uIsrayeli waphulukana nokholo lwakhe baphuma endleleni baqala ukukhanuka iimbiza zenyama ukuba babethe bahlala nokholo kwaye bakholelwa ukuba uthixo wayeza kubasa elizweni bekungayi kubakho nto ibathintelayo bebesele bezivulile iilwandle babesezibethile izibetho phezu kweentaba zabo babebethelele emnqamlezweni iintaba zabo emva kwabo kwaye bawelele elizweni kwaye futhi ababanganakho ukuba nokholo lokuqhubekeka kwidinga uYoshua noKhaleb babe nalo lwakholo bathi singaphezulu kokuba nako ukweyisa nantoni naye nokuthi ifike phambi kwethu leyo yingxaki nebandla sinako ukweyisa zonke izifo sinamandla kuthi sikonyana neentombi zikathixo akukho nto inokuma phambi kwethu inye into ufuna ukufumana umntu oya kuyikholelwa oya kukholelwa koko uthixo asele ekwenzele kona hayi thina siyakuba sikuko ngoku kwaye ophilileyo ohlala ekhona umoya unathi amen nantso ke nantso into endithetha ngayo xana bendithetha ngomxholo ngale ntsasa amanzi asoloko ekhona asuka eliweni amanzi asoloko ekhona aphuma eliweni alapha ngoku la manzi ahlala ekhona asuka kwelaliwa libethwe eCalvary Kana la moya oyingwele waphuma kuye eCalvary owabuyela ebandleni ngomhla wePentecost. Kwalowo moya oyingwele omnye okho ngalentsasa kwaye usinika isithembiso. Eso sisizathu ndihamba phambi kwabantu abagulayo kana wandiyalelayo ngaphaya. Ndiyayikholelwa. UThixo watsho njalo leyo yindlela emibono eyenzeka ngayo. UThixo wakuthembisa oko. UThixo akanakuxoka. Ikholwe. Kufuneka uyikholelwe. Kufuneka kubekho into ethile apho. Vula laa nto yokudambisa. Vula laa nto ukuze ungene kuyo. Into esiyidingayo namhlanje asikokuthandazela amandla amaninzi. Unamandla aneleyo okwenza umhlaba omtsha. Into oyidingayo lukholo lokusebenzisa loo mandla. Into oyidingayo kukulawula obabomi kwaye uphile ubomi obunjalo bobuThixo. Ukuze xa ucela uThixo nantoni na, uyazi, sinentembelo kuThixo ngaloo nto. Siyazi ukuba siyayigcina imithetho yakhe. Akasayi kusivimba nanto ilungileyo ukuba sihamba naye. UThixo uhamba nathi. Oh bethu, babe nento enye kuphela yokuba bayenze. Babe nento enye kuphela yokuba bayenze. Ukuba bahlale ngqo ekhondweni. Hayi ukubhadula apha nokubhadula ngaphaya. Kodwa bahlale endleleni. Ibandla, linento enye kufuneka yenziwe. Hlala ekhondweni. Babe nentsika yomlilo. Ababe nayo yokuzigcina besekhondweni ngokulandela laa ntsika yomlilo. Yiloo nto eyabakhokelayo, into yabo ababenokuyibona, yayiyilaa ntsika yomlilo. Bayibona isebenza ngoMoses, kwaye bazi ukuba wayeyinkokheli. Namhlanje sinalo ilizwi, silandela ilizwi, kwaye siyalibona ilizwi lisebenza kumakholwa, kwaye siyazi ukuba injalo. Ngoko, uThixo usebenza nathi, eqinisekisa ilizwi ngemiqondiso elandelayo. Sihlala nelizwi, ilizwi livelisa iziphumo. Bahlala noMoses ngokuba intsika yomlilo. UMoses wayelandela loo nto kwaye balandela. Xana baqalisa ukujikela uMoses nokuxambulisana noThixo noMoses, babhadula babheka ngapha nangapha, iingxaki zangena. Ngokuqinisekileyo, sihlala nelizwi kwaye ilizwi livelisa imiqondiso. UYesu wathi le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo lilizwi. Yabona, ihleli kunye ne, hlala kunye nelizwi. Ilizwi livelisa imiqondiso. Kodwa uMoses wenza ntoni? Babhadula. Yaye benza ntoni? Babhadula baphuma endleleni. Baze baphulukana namanzi abo. Ndicinga ukuba yiloo nto ibandla eliyenzileyo namhlanje liphambukile lemka kwindlela yesibhalo. Baye bangena kwii-isms, baye bangena kwizinto ezincinci ekungafanele bazenze, bakhetha izinto. Bakhetha izinto ezifana imvumonkolo yabapostile. Uyifumana phi loo nto eBhayibhileni? Bazamkela ikhathekizimu ababezifunda, bamkela amahlelo endaweni yamava. Bamkela ukuchawulana izandla endaweni yamava okuzalwa ngokutsha. Bamkela ukufefa endaweni yokubhaptizwa emanzini. Bathabatha isimo esingendawo, uyise unyana nomoya ungcwele, ngelixa kungekho nto injalo eBhayibhileni. IBhayibhile yathi egameni likaYesu Kristu, inye kuphela into mawuyenze ukuba ufuna la manzi akwamanye. Buyela endleleni kwakhona, ngena akahambanga. Uselapha uthabatha imvumonkolo endaweni kaKristu, ubhadula ngomsindo. Omnye wathi ke ndingumwisile, omnye uthi ndingumbhaptizi. Oko kubonisa ukuba awungumKristu ngoko. Thina singabakaKristu, singabakhe. Uthi ke ukuba mna umbhaptizi, ukuba yiloo nto kuphela uyi ngoko, awungokaKristu, ungumbhaptizi. Uthi ke ndingumPentecost, ukuba ungumPentecost nje ngokobuhlelo, yiloo nto kuphela oyiyo. Kodwa ukuba unamava ePentecost, kwaye ilizwi lePentecost liyakuvelisa amava ePentecost, landela kwaloo nto ikwanye abo bafundi bayenzayo. Hlala phaya phezulu ude uzaliswe ngumoya oyingcwele. Kwaye ngoko ukuba ukufumana chaseneyo nelizwi, laa moya ukuwe uhamba ngokuchasene noko kuthethwa lilizwi, ngoko ayingomoya oyingcwele, ngumtyholi elilinganisa umoya oyingcwele. Uyabona apho singene khona? Oh, abanye bethu bathethe ngeelwimi, siye saba nokukhwaza komoya nezinto ezinjalo. Size sizikhanyele zonke ezinye ezi zinto, sanyamezela yonke into engekhoyo esibhalweni ukuba ingene ebandleni. Sifike phi namhlanje? Sibuyela kwenye intlango, umbutho omileyo. Senze umbutho, saze saphulukana namanzi ethu. Yiloo nto kanye eyenziwa iPentecost. Yathi yakuqala ukwenza umbutho, yaqalisa ukuqhekeza ubudlelwane. Isithi, ke ngoku, asiyikunxulumana ukuba lo mfo ukholelwa oko. Qhubeka uhlale naye ade afike kwilizwi lenyaniso, ulwazi lwenyaniso. Nokuba yintoni na, iyeke ihambe nakanjani na, qhubeka nje, yibani njengabazalwane. Kodwa, oh, kwafuneka senze umbutho, size sithi, ke, ngenxa yokuba awungobunye, kokuba ungengobubini okanye obuthathu okanye ngolu hlobo, asiyikuba nabudlelane nawe. Ngoko, xa sisenza loo nto, senza ntoni? Sizibuyisela kanye entlango kwakho, injalo loo nto. Kodwa, khumbula, xa uIsrayeli wabhadula endleleni, indlela eya kwilizwe ledinga, iliwa alibashiyanga, lahlala kanye apho, enza njalo kwanamanzi. Unjalo umoya oyingcwele, uhleli kanye phaya, akuyomfuneko ukuba sibhadule. Ngoku, apha uThixo usifundisa into enkulu. UThixo usifundisa isifundo apho. UKristu wabethwa kwabakanye, esinika amava ePentecosti, ngaxesha lithile, ukwenzela konke. Ngoku, xana elaliwa labethwayo, lalingafanelanga ukuba libethwe kwakhona. Labethwa kwabakanye kuphela. UMoses wenza impazamo ngokulibetha okwesibini, ebonisa ubuthathaka bokholo lwakhe kwisicama kushela. Kodwa, xana uKristu wabethwa kwabakanye, siyazi ukuba akasayi kufuneka aphindwe abethwe kwakhona. Ke, wayesenza ntoni uMoses? UMoses wayeseka into entsha, ezama ukwenza into entsha. Kwaye leyo indlela abefundisi bethu abenze ngayo namhlanje. Bazame ukwenza into entsha. Siya kuzenzela iAssemblies of God. Siya kuzenzela ibandla likaThixo lePentecost. Siya kuzenzela ibhunga jikelele. Siya kuzenzela oku okuya okanye okunye. Oko, asikuko oko uThixo wakwenzayo. Oko, yayingelulo uluvo lwakhe. UKristu wabethwa kwabakanye. Lawo ngamafa okuqala. Leyo indlela yokuqala. Ngomhla wePentecost uPetros wathi, guqukani nonke ngabanye nibhaphizelwe egameni likaYesu Kristu. Sifefa egameni likaYise nyana moya oyingcwele. Sinika zonke iintlobo zemvumonkolo nayo yonke enye into malunga nayo. Xa siphuma elizwini, akumangalisi ukuba singabi nakufika ndawo. Yabona, uThixo sifundisa isifundo. UMoses wayengafanele athi, ngoku siza kuqala into entsha apha ngoku, kwaye siyakwenza umbutho, kwaye siyakwenza ibandla lamakatolika. Leyo yinto yokuqala abayenzileyo, hayi emva kwexesha. Ke, siza kuqala into entsha kuloo nto, siyakwenza amaLutere, kwaze kweza amatshetshi, kwaze kwalandela amaBhaptisti, nokunye okuninzi, namaCampbellites, nebandla likaKristu, nomKhrasi Kristu, nazo zonke ezinye izinto. Yabona, baqalisa ukuhamba bonke, omnye emva komnye, omnye emva komnye, besenza amahlelo nemibutho. Yayingeyo loo nto. Uyayibona apho into abayenzayo. Bayalibetha iliwa kwakhona ukuqala into entsha. Asiyidingi imfundiso entsha. Wonke umntu eBhayibhileni wabhaptizwa egameni likaYesu Kristu. Wonke umntu eBhayibhileni wafumana umoya ongcwele uza ngendlela kaThixo kanye ngale ndlela uThixo wayenza ukuba ibe yiyo. Benza kwa into ekwanye. Baba namava afanayo. Imiqondiso ekwaminye yabalandela, kwayimisebenzi ekwaminye yabalandela, ngoba babehlala ngakwiliwa, bafumana amanzi akwamanye. Kwaye namhlanje, isizathu sokuba sibe nemvumonkolo ezininzi kangaka namahlelo, kungokuba siqala into entsha, asidingi into intsha. Buyela emva, uMoses wayengafanelanga ukuba alibethe iliwa kwakhona aqaliswe into entsha. Wayefanele ukuthetha nabo ngeliwa lakuqala. Oh, yathemba ukuba niyayifumana loo nto. UMoses wayefanele ukuthetha ngelakuqala elibethweyo iliwa, angazami ukulibetha kwakhona, angazami ukuqalisa into entsha, kodwa ukuthetha kwinto endala. Thixo ndincede ukuba ndithe ndafandela ihlwempu epulpitini. Ndiyakuthetha ngeliwa lakuqala, ndiza kuthetha ngamavo okuqala, ndiyakuthetha ngezibhalo zakuqala ezabanika ubhaptizo lomoya oyingcwele. Guqukani nonke ngabanye nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Naye niyakusamkela isipho somoya oyingcwele. Ubukho bamanzi aqukuqelayo aphuma eliweni ngamaxesha onke busenathi. Buya kuvelisa into enye, buya kuvelisa imibono, buya kuzisa impilo, iya kuvelisa iziprofeti, iya kuzisa yonke into abayenzayo. Xa uIsrayeli wabuyela emva ezibhalweni kwakhona, kwaye babuyela endleleni, baqhubela phambili ukuya kwilizwe ledinga. Kodwa yabathabatha iminyaka engamashumi amane. IPentecost ibe imalunga namashumi amane okanye amashumi amahlanu eminyaka, bebhadula entlango. buyelani eliweni lisekubonakaleni nansi ke ibhalwe kanye apha elizwini umoya oyingcwele ulapha esenza kwaloo nto wahlala eyenza ngoko ke ubukho bamanzi obuhlala bukhona bulapha buyela nje kulo ubuyele kweyangaphambili eyokuqala yayinjani ekuqaleni kulungile baqhawulana izandla nomshumayeli ayikho into enjalo babhaptizwa egameni likayisenyana nomoya oyingcwele ayikho into enjalo akukho mntu ebhayibhileni naphi na okanye ngaphandle amakhulu amathathu eminyaka ngaphandle kwebhayibhile owakhe wabhaptizelwa egameni likayisenyana nomoya oyingcwele leyo yimvumo nkolo yobukatolika hayi imfundiso yebhayibhile yabona babe nomoya oyingcwele le miqondiso yayilandela abo bakholwayo iya kuyenza kwakhona namhlanje elaliwa lihlala liphila njengokuba lahlala linjalo elaliwa libethiweyo masingatsho ke ngoku yiza ngapha ujoyine ibandla lethu ipentecost ungene kummandla wethu wepentecost hayi yiza ngapha ujoyine ibhaptisi okanye iwisile okanye irhabi okanye ikatolika yintoni leyo oko kukubethwa kweliwa kwakhona ukuzama ukuqala into entsha baxelele guqukani nibhaptizelwe egameni likayesu kristu ukuze baxolelwe izono zabo kwaye le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo ngoko nibuyele endleleni nibuyele emva kumanzi akwamanye amanzi akwamanye aya kunika uhlaziyeko olufanayo aya kunika isibhaxabulo esifanayo komzimba aya kunika amandla okucoca akwamanye aya kunika amandla okuphilisa akwamanye aya kwenza kwaloo nto inye ayenzayo ngoko ukuba nje siya kubuyela emva kumoya okwamnye ubomi emdiliyeni buya kuvelisa iidiliya ukuba yenzekile kunyaka opheleyo iya kuzisa into efanayo kulo nyaka ngumthetho kathixo lowo umthetho kathixo ngokuba ukuba lo ngumdiliya uyeke uya kuvelisa iidiliya ungayenza izale ngaphakathi ngenye into kodwa emva koko yeke kwaye iya kubuyela kwakuloo diliya kwakhona ke senze ibandla lazalela ngaphakathi nobupentekoste nobubhaptizi nobuwisile ngoburhabe kunye kunye nobutshitshi nalo lonke olunye uhlobo lwee-izini kutheni ungayeki buyelani kumdiliya uya kubuyela kumandla amanye amen amen yayithanda loo nto qala into entsha into ekwanye siyenzile musa ukuzama ukubonisa igunya lethu ugqirha njenanje ngumseki webandla elikhulu injenanje likanjenanjenanje yayingeyiyo loo nto koko umoses wakutshoyo ndiza kubabonisa into eninokuyenza ndiza kuwazisa nakanjani walibele kakhange aphume ukhwazile kwakhona bonisa endinokukwenza uthixo waqubisana naye ngaloo nto musa ukucinga ukuba wena ubambelela nje kwihlelo elithile uthixo uyakuqubisana nawe ngaloo nto njalo kanye loo nto kufuneka ubuyele kulaa nto yakuqala buya thetha nje ebantwini musa ukubaxelela yiza ujoyine ibandla lethu yiza utsho imvumo nkolo yethu boya uze ugoquke bhaptizelwe egameni likayesu kristu kuze uxolelwe izono zakho kwaye uya kwamkela isipho somoya oyingcwele ukuba intliziyo yakho ilungile kwaye le miqondiso iya kulandela amakholwa iqela lamakholwa le miqondiso iya kuhamba kunye nabo kuba kutheni iliwa elibethiweyo namanzi alo obomi aphuma kanye evelisa kwaloo nto inye wayenzayo phaya kudala ayinakuyinceda nje oh ewe sifuna ukubonisa kwaye sithi singamawisile namabhaptizi thetha nje kwiliwa yena uhlala ekho musa ukuzama ukujoyina ndinoxokomezelo ezantsi apha musa ukuzama ukujoyina awunako ukujoyina oku yinto enye eqinisekileyo ungajoyina iwisile ungajoyina ibhaptisi ungajoyina abenkonzo kamoya ungajoyina amatshetshi kodwa awunakuyijoyina le hayi kufuneka uzaliswe yiyo musa ukujoyina zaliswa nje yiyo kuko konke izaliswe yintoni zaliswe ngamandla zaliswe ngumoya zaliswe bubomi zaliswe luvuyo uxolo ukuzeka kade umsindo ububele ukulunga amandla omoya oyingcwele ebomini bakho ukuba ubukho baphakade bukhona khumbula eyakufuneka ndivale kuba sekuhlwile kodwa khumbulani elaliwa lizange libashiye ayizange ibashiye kwaye ukristu akanakuze asishiye kristu wathi yakuba nani kude kube sekupheleni kwehlabathi ingaba oko kunjalo kwaye elaliwa lahlala nabo ukusuka ehorebhe ukuya enibo lenza njalo ukwehla ukuya eyordane lalisephaya ow thixo ndifuna ukulibona eyordane umoses xana wayeseyordane iliwa lalinaye yonke loo ndlela kwaye waye emi apho phezulu ejonge ezantsi kwiqela labantu ababekrekile nababemtyile kuThixo. Intliziyo yakhe yayibalangazelela, wakhangela phesheya kweJordani. Nanku ya wayelapha eJordani, iJordani yakomoya endithetha ngayo, kwaye nanko emi apho ukufa kwakunyuka kumkhono wakhe. Kodwa wakhangela, lilele apho ecaleni kwakhe, kwaye nako ulele iliwa. Wasuka nje wanyathela phezu kweliwa, zaza ingelosi zeza zamthwala zemkanaye. Andiki kushiye okanye ndikuyekele, nokuba amaxesha abanzima kangakanani na, siba badala kangakanani, uhlobo lunye lokufa esifa ngalo. Khumbula, iliwa liyakuba phaya eJordani, alisayi kumka okanye alisayi kushiye. Khumbula nje oko, ubukho bamanzi aphuma kwiliwa ngamaxesha onke buya kuba nathi kubomi bonke naseJordani. Asithobise intloko zethu. Ngeyaqala moya uhamba phakathi kwethu, umoya kaThixo uhamba phakathi kwethu. Ingaba kukho abo balapha ngale ntsasa abangamaziyo uKristu, kwaye akusondelanga kwelaliwa ungathethi nalo ngale ntsasa, kodwa uyazi ukuba likhona. Lijonge lisebenza kuyo yonke indawo, mbone shukuma kujikeleza, libone lishukuma liphezu kwabantu. Lawo ngamanzi ahlala ekhona, lusindiso olo. Lowo ngumoya ohambisa iindebe zabo zifike endaweni bade bangabi nakuthula kwakhona. Into ethile kufanele ivele, kwaye akumazi yena. Ungathanda ukuphakamisa isandla sakho uthi, ndithandazele mzalwane uBrenham, ngoku ndifuna ukumazi yena, kwaye ndifuna ukuthetha naye, kwaye ndifuna ukumazi yena njengenzaliseko yomoya wakhe. Funa ukwazi uba yena usecaleni kwam lonke ixesha. Ndiyakholwa ukuba unguye, kodwa ndifuna ukwazi ukuthetha naye. Kwaye ndinxaniwe, kwaye ndilambele uThixo, ndifuna ukumazi ngcono yena. Thixo akusikele mhlekazi, Thixo akusikele mhlekazi. Nawe mzalwane, wena ewe emva phaya ngasemva, ezantsi apha nenekazi, ewe ewe nenekazi, siyazibona izandla zakho, kwaye uThixo uyazibona. Thixo akusikelele mfana. Thixo akusikelele, nawe nenekazi, amen. Thixo akusikelele, akusikelele dade, omnye umntu ngoku emzuzwini othe cwaka. Thixo akusikelele emva kude phaya mfo omncinane. Icinge, icinge ubukho obuhlala buhleli bamanzi asuka eliweni, kwaloo moya mnye ukuba wakhwaza phaya phandle ngomhla womgwebo wakhe, xa wathabatha umgwebo wethu, kwaye intonga yomsindo kaThixo yabetha phezu kwakhe, kwaye izono zakho zazisongelwe kuloo ntonga. Waza wambetha, laza igazi lakhe namanzi aphuma kuye, wathi, bawo, ezandleni zakhe ndiyawunikela umoya wam, kwaye ngomhla wePentekoste uyeza uhambe nathi kuhambo, kwaye usondele kakhulu ngoku. Akungethandi ukuthi ndibhadule kude nekhaya, kose ndibuyela ekhaya. Ngeli thuba sicula oku, ukuba ungathanda ukunyuka uze esiguqweni uze wenze ukuzingcwalisa kwakhona kananjalo ngomphefumlo wakho kuKristu. Amen.
Oh,
amakhwenkwe amancinane amathathu aphuma nje ngokukhawuleza okukhulu iinyembezi emehlweni awo aguqe phantsi ecaleni kwesigulo kakade baxolelwe bebexolelwe ngaphambi kokuba bashiye izihlalo zabo xa ingqondo yabo encinci iye yagqiba beza nje ngaphambili baguqa apho ukuze bazise abantu oko basecaleni likabani na ngale ntsasa ndicinga ukuba kuya kubakho abantu abadala bangathanda ukwenza oku bangathanda nje ukuguqa baze bathi kos ndiye ndabhadula kude nendlela ndiye ndathanda buza kakhulu kwaye ngamanye amaxesha ndiye ndabhadula nangena esonweni ngoku ndifuna ukubuya phambi kokuba kube semva kwexesha kakhulu thixo ndingathanda ukuza ndingathanda nje ukuza kwaye ndiguqe phantsi amen ngoku amantombazana amancinane amathathu ka-Arthur Beam amalunga nomlinganiselo ofanayo enyukile eza apho aguqa phantsi eza ngaphambili yintombazana encinci esandula ukuzifumanela ubhuti omncinci omtsha ekhaya ngenye imini ndandihleli nje unkosikazi Wood weza wandixelela wathi lo dade uya esibhedlele ukuya kufumana usana wathi umoya oyingcwele hamba uyokubaxelela ukuba iza kuba inkwenkwe xa yazalwayo yayiyinkwenkwana bonakala ngathi ngabantwana ngale ntsasa abafo abancinci bephuma kwiklasi encinci kadade Arnold bengcwalisa ubomi babo isiguqo sonke ngasekunene kwam sizele ngabantwana abancinci bekuya kuba kuhle ukuba besingacula iculo isibingeleko kwabanye abantu abadala Masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje kwenzela umthandazo ngenxa yababafo bancinane bawo wasezulwini ukuba kukho ingomso elizayo kuba uYesu uya kulibazisa eminye iminyaka elishumi okanye elishumi elinesihlanu lana iya kuba ngamakhwenkwe namantombazana aya kuwuthwala lo myalezo ukuya kwezinye izizukulwana ezizayo ngaphandle kwentandabuzo engqondweni yam nkosi kuphela oko yonke imihle yobomi babo baya kukukhumbula benyuka beze kwesi siguqu kwaye bangamatye anqabileyo amancinci nkosi iintliziyo zabo ezincinci nezithambileyo zigwetyiwe ngale ntsasa ukungawuva nokuva wonke umyalezo nje ukuphuma egumbini ukuva udade wethu uArnold III bajikeleza esibingelelweni apho benikela ngobomi babo obuncinane kuwe ngoku bawo sandula nje ukugqiba ukuthetha ukuba kuthi kuhlala umoya oyingcwele kwaye lo moya oyingcwele ukholo ngalo moya lenza zonke izinto kwaye ndiyakholwa ukuba ngale yure kanye uyasixolela sonke isono abathe basenza kwaye ndiyakucela ngalo lonke ukholo olusentliziyweni yam ukuba uya kubagcina ubomi babo obuncinane konke ukwehla endleleni ngamana bangangaze baphambuke endleleni le yinto engaqhelekanga ngokwenene umoya uthe kusasanje siza kubona into engaqhelekanga thixo ukuba uyekile ukusebenza nabanye thatha abantwana abancinci kanjani ngale ntsasa kubizo lwasesiguqweni akukho namnye umntu omdala kodwa iqela lonke labantwana abancinane liyenyuka kanti ibingumyalezo omkhulu wokuqonda okunzima nakubantu abadala kodwa abantwana bawubambile umoya wawo siyakubulela ngabo bawo ndibanika wena njengomkhonzi wakho njengendebe ezalo mhlangano kuba sikhumbula ukuba ubukho obuhlala buhleli bamanzi obomi buya kumpompoza nabo lo gama besaphila banga bangaba nokholo ngoku kwinto kanye eyenzekayo la thixo ubakhuphe esihlalweni wabathumela apha phezulu banga bangaba nokholo kula thixo yonke imihle yobomi babo yanga yemimoya yabo emincinane ingaziswa kuwe ngomhla wokufa kwabo ibuyiselwe emzimbeni wabo ngomhla wovuko banga bakho bawo sibanikela kuwe ngegama likaYesu ngelixa inhloko zethu sizithobile zakucela bonke aba bantwana abancinci esiguqweni abakholelwayo ukuba uYesu ungumsindisi wakho kwaye ngulowo ukuxeleleyo phaya emva kwisihlwele ukuba uze apha kwaye uguqe phantsi kwesi siguqu uyakholwa ukuba uYesu uyakuthanda kwaye uyakuxolela izono zakho ndifuna nonke nime ngeenyawo nize nikhangele emva apha kubaphulaphula le yindlela onokuthi ubaxelele ngayo abantu ukuba uyakholwa ukuba uYesu uyakusindisa ngoku yima ngeenyawo zakho injalo loo nto kwaye ujonge kanye ngasemva ngabaphulaphula nonke ninamakhwenkwe namantombazana amancinci amthandayo uYesu yimani nikhangele emva ebandleni apho nonke ngabanye nithini nina amantombazana alapha ngaphambili niyakholwa niyamthanda uYesu la amantombazana amancinci apho niyamthanda uYesu ngenhliziyo yenu yonke ninjalo niyamthanda uyamthanda sithandwa yima apho yenza abantu bayazi ukuba uyamthanda uYesu thixo akusikelele ngoko masijike ngale ndlela siculele aba bantu ngaphambi kokuba sihambe uYesu uyandithanda oku ndiyakwazi iBhayibhile indixelela njalo yabona masiphakamise nje izandla zethu njengokuba siyicula ngoku kulungile masiyicule ngoku phakamisani izandla zenu sonke kunye ngoku nonke niphinda emva kwam ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu kunyana kaThixo namhlanje ndiyamamkela njengomsindisi wam ukusukela namhlanje ukubheka phambili ndiyakumthanda kwaye ndimkhonze amen uqinisekileyo ndiyakuyenza nzwane ubhena bawo wasezulwini le ndoda ibona abanye abantwana abancinci besiza kuKristu kwaye iyakhala njengoyise ngenxa yabantwana bayo abancinci kwaye umoya ozise aba abancinane esiguqweni wangaloo moya mnye ungasindisa abantwana bakhe Nkosi siphe oko sibanikela kuwe bawo egameni likaYesu Kristu ngoko njengoko ninabafo abancinci nibuyela ezihlalweni zenu ndifuna wonke umntu okulomqolo axhawule izandla aba bantwana abancinane okanye abambambazele xa bebuyela emva nonke nibuyele ezihlalweni zenu ngale ndlela kwaye wonke umntu ophaya makabambambazele nje aba bafo bancinane kwaye siyanithanda ngeentliziyo zethu zonke ningamalungu omzimba kaKristu kanye nje kangako kuwo njengathi sonke God. Oh, ukucula okumnandi kakhulu. Masiphakamise izandla zethu ngoko. Masiqhawulane izandla ngoku ngelixa sicula ngoku. Ngoku masime iintloko zethu zithotyiwe ngelithuba. Idlala emzawane uThethi nje a inezicelo apha nechefu njalo njalo zingabe zisuka phesheya kwelwandle. UBhili wayengixelela ukuba babe nezihlangu ezincinci zisuka kusana oluncinane eNgilane malunga nobabude, into encinci ngumlwelwe yonke. Ke ngoko besiza kuthandazela okuya nathi waye ke Amen, Zwanu Ben, ngokuqinisekileyo ndiya kuyenza loo nto. Ngengoko simatsha, Nkosi, siyazi ukuba iliyowa elibethweyo likufuphi kuthi. Ubukho buhlala buhleli bamanzi asuka eliweni buhamba nebandla. Oh, Thixo ngunaphakade, khululela kuthi ngale ntsasa ukholo kulo Thixo kunye nathi. Ndiyazi ukuba uyakwenza kanye njengokuba sinokufumana inceba kuwe ukuze usithembe ngayo. Ukuba ungasinika yona ngokuyintabalala singayisebenzisa kakubi, Nkosi, kodwa ukuba sifumana ubabalo kuwe makwenzeke. Umzwane wethu uthe kukho umntu obethe imoto yakhe. Oh Thixo, siyazi ukuba indoda ayinamali yokwenza ezi zinto. Ndiyathandaza ukuba umzise umfo phantsi kokweyiseka okanye into ethile abe nokuthi aguquke ekwenzeni oku. Aze athi, mzalwane, ndiza kuyilungisa imoto yakho, ndiyenzile. Nceda umzalwane uBen nabo abathandayo. Apha kulele esandleni sam iitshefu nezicelo. Ndinokholo kuloo Thixo. UMoses wayenokholo kulaa Thixo waza waluwela ulwandle. UDaniel wayenokholo kulaa Thixo waza wakhutshwa emhadini weengonyama. Shedreki noMeshaki noAbednego bakholwa kuye bawucima umlilo. Paulus wayenokholo kuye kwaye ngenye imini xa iinkonzo zazinzima kakhulu kwaye uPaulus wayengakwazi ukufikelela kuye wonke umntu, wathabatha nje itshefu wathi, ndiyakholwa ukuba uThixo unam. Wazibeka izandla phezu kwetshefu nemibhinqo yaze yaphuma imimoya engcolileyo ebantwini, zaphuma kubo izigulo nezifo. Thixo, ndinokholo kuThixo kwamnye. Banga ububi bungahamba kugula izifo neembandezelo. Ingemka Nkosi, usekwanguThixo omnye owathetha nam phaya ezantsi kulantsika yomlilo, ezantsi phezu komlambo. Ungulowo unomfanekiso wakho udinga apha nam edongeni. Unathi Nkosi, uhlala ukho laa ntsika yomlilo ikwanye, kwaye siye sawonwabela amanzi aphuma eliweni yonke imihla njengoko sijoyina kumona. Emva koko ulapha sithembele kuwe Nkosi, sinokholo kuwe, siyakholwa ukuba uya kusithambisa usincede. Hayi ukwenzela uzuko lwethu Nkosi, singafana noMoses ngoko xana wenza into engalunganga. Sifuna ukwenza into yokukunceda Nkosi, yinjongo yentliziyo yethu leyo. Sincede wena ukuba sinokuyenza loo nto, sibonise bawo nantoni na ufuna ukuba siyenze. Kwaye ngoku phezu kwesenzo sokholo ndiyasigweba isigulo esimelwe zezi tshefu nezi zicelo. Ziya kubashiya abantu, ndiyayazi ukuba uya kuyenza Nkosi. Ndiyayikholwa entliziyweni yam ukuba uya kuyenza. Philisa konke ukugula okuphakathi kwethu ngale ntsasa. Sindisa abo baphakamise izandla zabo abathe bangathanda ukuza kuliwa ukuze bafumane amanzi. Thixo, bangabanganxanwa kakhulu namhlanje kwangakungakho ubomi obunetyuwa obubangqongileyo ide ibenze banxanelwe uKristu. Siphe oko. Yiba nathi ngobu busuku bawo. Oh Thixo, mandifumanise ngezi zicelo oko kusezinhlizweni zabantu ukuba kukho into enhlizweni yabo ngoko dinike into ethile ukuba ndishumayele ezinhlizweni zabo ngokuhlwanje sikelela umzalwane wethu uNelson nenkosikazi yakhe usapho lwakhe ibandla lethu elincinane amathenjwa ethu amadikoni ethu amalungu ethu kwaye umzimba wakho kuyo yonke indawo ube nathi bawo sinikela oku ezandleni zakho egameni likaYesu Kristu. Ngoku masiyicule inene ngenene kuye ngoku yabona. Ngeentliziyo zethu ezithotyiweyo ngoku.